Deuteronomo mutu 1. Mose awafotokozera za ulendo wawo mchipululu. Awa ndi mawu amene Mose ananena kwa Israeli wonse, tsidya la Yorodani mchipululu, mchidika cha pandunji pa Sufu, pakati pa Parani ndi Tofele, ndi Labani, ndi Hazeroti, ndi Dizahabu. Ulendo wake wochokera ku Horebu, wofikira ku Kadesi Baranea. Wodzera njira ya phiri la Seiri, ndiwo masiku 11. Ndipo kunali chaka cha 49, mwezi wa 11, tsiku loyamba la mweziwo, Mose ananena ndi ana Israeli, monga mwa zonse Yehova adamulamulira awauze. Atakantha Sihoni, mfumu ya Amori, wakukhala ku Hesiboni, ndi Ogi mfumu ya Basani, wakukhala mu Asitaroti ku Ederei. Tsidya lija la Yorodani, mdziko la Moabu, Mose anayamba kufotokozera chilamulo ichi ndi kuti, Yehova Mulungu wathu ananena ndi ife mu Horebu, ndi kuti yakwanira nthawi yokhala ino mphiri muno. Bwererani, yendani ulendo wanu ndi kumuka ku mapiri a Amori ndi kuyandikizana nawo kuchidika ku mapiri ndi kunsindi kumwera ndi kumphepete kwa nyanja. Dziko la Kanani ndi Lebanoni kufikira mtsinje wa ukulu wa Yufurate. Taonani, ndakupatsani dzikoli pamaso panu, lowani landirani dziko limene Yehova analumbirira makolo anu, Abrahamu, Isaki, ndi Yakobo, kuti ili ndidzawapatsa iwo ndi mbewu zawo pambuyo pawo. Ndipo muja ndinanena ndi inu ndi kuti, sinditha ine kukunyamulani ndekha, Yehova Mulungu wanu anakuchulutsani, ndipo taonani lero muchuluka ngati nyenyezi zakumwamba. Yehova Mulungu wa makolo anu achulukitsire chiwerengero chanu chalero ndi chiku chimodzi, nakudalitseni monga iye ananena nanu. Ndikasenza bwanji ndekha kupsinya kwanu, ndikatundu wanu, ndikulimbana kwanu? Dzifunireni amuna anzeru ndi ozindikira bwino, ndi odziwika mwa mafuko anu, ndipo ndidzawayika akhale akulu anu. Pamenepo, munandiyankha ndikuti, mawu mwanenawa ndi abwino kuwachita. Potero, ndinatenga akulu a mafuko anu, amuna anzeru ndi odziwika, ndi kuwayika akhale akulu anu, atsogoleri a zikwi ndi atsogoleri a mazana, atsogoleri a 50 ndi atsogoleri a 10 ndi akapitawo a mafuko anu. Ndipo ndinawuza oweruza anu muja ndi kuti, mverani milandu ya pakati pa abale anu, ndi kuweruza kulungama pakati pa munthu ndi mbale wake, ndi mlendo okhala naye. Musamasamalira munthu poweruza mlandu, ang'ono ndi akulu, mwamvere chimodzimodzi. Musamaopa nkhope ya munthu, popeza chiweruzo ncha Mulungu. Ndipo mlandu ukakukanikani, mubwere nawo kwa ine ndidzaumva. Ndipo ndinakuwuzani muja zonse muyenera kuzichita. Pamenepo tinayenda ulendo kuchokera ku Horebu, ndikubyola mchipululu chachikulu ndi choopsa chija chonse munachionachi, panjira ya ku mapiri a Amori, monga Yehova Mulungu wathu anatiuza. Ndipo tinadza ku Kadesi Baranea. Ndipo ndinati kwa inu, mwafikira mapiri a Amori amene Yehova Mulungu wathu atipatsa. Taonani, Yehova Mulungu wanu wapatsa dzikoli pamaso panu. Kwerakoni, landirani, monga Yehova Mulungu wa makolo anu wanene ndi inu. Musamachita mantha, musamatenga nkhawa. Ndipo munayandikiza kwa ine inu nonse ndi kuti, titumize amuna atitsogolere kuti akatizondere dziko ndi kutibwezera mawu akunena za njira ya kukwera nayo ife pomka komweko ndi za mizinda yoti tidzafikako. Ndipo chinandikomera chinthu ichi, ndipo ndinatenga amuna 12 a inu, fuko limodzi mwamuna mmodzi, Amenewa anatembenuka nakwera kumapiri, nalowa kuchigwa cha Esikolo na Chizonda. Ndipo anatengako zipatso za dzikoli mmanja mwawo, natsikira nazo kwa ife, natibwezera mawu ndi kuti, dzikoli Yehova Mulungu wathu atipatsa ndi labwino. Koma simunafune kukwerako, ndipo munapikisana nawo mawu a Yehova Mulungu wanu. Ndipo munadandaula mahema mwanu ndi kuti, popeza anatida Yehova, iye anatitulutsa mdziko la Ejipito, kutipereka mmanja mwa Amori atiwononge. Tikwere kuti, abale athu atimyukitsa mitima yathu ndi kuti, anthuwo ndiwo akulu ndi atali akuposa ife. Mizinga ndi yayikulu ndi ya malinga ofikira mmwamba. Tinaona konso ana anaki. Pamenepo ndinati kwa inu, musamaopsedwa, musamachita mantha nawo. Yehova Mulungu wanu wakutsogolera inu, iye adzathirira inu nkhondo, monga mwa zonse anakuchitirani mu Ejipito pamaso panu. Ndi ku chipululu kumene munapenya kuti Yehova Mulungu wanu anakunyamulani. Monga anyamula mwana wake wa mamuna, mnjira monse munayendamo, kufikira mutalowa malo muno. Koma mchinthu ichi, simunakhulupirire Yehova Mulungu wanu, amene anakutsogolerani mnjira, kukufunirani malo akumanga mahema anu ndi moto usiku, kukuonetserani njira yoyendamo inu ndi mu mtambo usana. Ndipo Yehova anamva mawu akunena kwanu, nakwiya, nalumbira ndi kuti, palibe mmodzi wa anthu awa ambado uno woyipa, adzaona dziko lokomalo, ndinalumbira kupatsa makolo anuli. Koma Kalebe mwana wa Yefune, iye adzaliona, ndidzampatsa iye dziko limene anapondapo ndi ana ake, popeza analimbika ndi kutsata Yehova. Yehova anakwiya ndi inenso chifukwa cha inu, ndikuti iwenso sudzalowamo. Yoswa mwana wa Nuni, wakuima pamaso pako, iye adzalowamo. Umlimbitse mtima, popeza iye adzalandiritsa Israeli. Ndipo ana anu amene mudanena, adzakhala ogulidwa, ndi ana anu osadziwa chabwino kapena choyipa ndipano, iwo adzalowamo, ndidzawapatsa iwo ili, adzalilandira ndi iwo. Koma inu, bwererani, mukani ulendo wanu ku chipululu, njira ya kunyanja yofiira. Pamenepo munayankha ndi kunena ndi ine, tachimwira Yehova, tidzakwera ndi kuthira nkhondo monga mwa zonse Yehova Mulungu wathu atiuza. Ndipo munadzimangira munthu yense zida zake za nkhondo, ndi munakonzeka kukwera kunka kumapiri. Koma Yehova anati kwa ine, nena nawo, musakwerako, kapena kuthira nkhondo, popeza sindiri pakati panu, angakukantheni adani anu. Pamene ndinanena ndi inu, simunamvere, koma munatsutsana nawo mawu a Yehova, ndi kuchita modzikuza, ndi munakwera kunka kumapiri. Ndipo Aamori akukhala mmapiri muja, anatuluka kukomana ndi inu, nakupirikitsani, monga zimachita njuchi, nakukanthani mu Seiri, kufikira ku Horoma. Ndipo munabwerera ndi kulira pamaso pa Yehova, koma Yehova sanamvere mawu anu, kapena kukutcherani khutu. Potero munakhala mu Kadesi masiku ambiri, monga mwa masiku munakhalako. Deuteronomo mutu 2. Pamenepo tinabwerera ndi kuyenda kunka ku chipululu, kutsata njira ya nyanja yofiira, monga Yehova adanena ndi ine. Ndipo tinapaza phiri la Seiri masiku ambiri. Ndipo Yehova ananena ndi ine ndi kuti, yakwanira nthawi ya kupaza inu phiri ili. Tembenukani kunka kumpoto. Ndipo uuze anthu, ndi kuti, mukapita kupyola malire a abale anu, ana a Esau okhala mu Seiri. Ndipo adzakuopani, muchenjere ndithu, musalimbana nawo, popeza sindikupatsa koni dziko lawo. Pangakhale popondapo phazi lanu ayi. Pakuti ndapatsa Esau phiri la Seiri likhale lakelake. Mugulane nawo chakudya ndi ndalama kuti mudye, mugulane nawonso madzi kuti mumwe. Pakuti Yehova Mulungu wanu anakudalitsani mu ntchito zonse za manja anu. Anadziwa kuyenda kwanu mchipululu ichi chachikulu, zaka izi 40 Yehova Mulungu wanu anakhala ndi inu, simunasowe kanthu. Potero tinapitirira abale athu, ana a Esau okhala mu Seiri, njira ya Chidika, ku Elati ndi ku Ezioni Gebere. Pamenepo tinatembenuka ndi kudzera njira ya chipululu cha Moabu. Ndipo Yehova anati kwa ine, usavuta Moabu, kapena kuutsana naye nkhondo, popeza sindidzakupatsako dziko lake, likhale lako-lako. Pakuti ndinapatsa ana a Loti Ari, likhale lawo-lawo. Aememu anakhalamo kale, ndiwo anthu aakulu, ndi ambiri, ndi atali-atali ngati Aanaki. Anawayesa iwonso Arefaimu monga Aanaki, koma Amoabu awacha Aemimu. Ndipo Ahori anakhala mu Seiri kale, koma ana Esau analanda dziko lawo, nawaononga pamaso pawo, nakhala m'malo mwawo monga Israeli anachitira dziko lake-lake, limene Yehova anampatsa. Ukani tsopano, olokani mtsinje wa Zeredi. Ndipo tinawoloka mtsinje wa Zeredi. Ndipo masiku amene tinayenda kuchokera ku Kadesi Barnea kufikira tidawoloka mtsinje wa Zeredi, ndi zaka 33 kufikira utatha mʼbado wonse wa amuna ankhondo mchigono monga Yehova adawalumbirira. Komanso dzanja la Yehova linatsotsana nawo kuwaononga mchigono kufikira adawatha. Ndipo kunali atatha kufa amuna onse ankhondo mwa anthu, Yehova ananena ndi ine ndikuti, lero lomwe utumphe malire a Moabu ndiwo Ari, ndipo pamene uyandikiza popenyana ndi ana a Amoni usawavuta kapena kuutsana nawo, popeza sindidzakupatsako dziko la ana a Amoni likhale lako-lako, popeza ndinapatsa ana a Loti ili likhale lawo-lawo. Ilinso aliyesa dziko la Arefaimu. Arefaimu anakhalamo kale, koma Amoni awacha Azamzumimu. Ndiwo anthu akulu, ndi ambiri, ndi atali-atali monga Anaki. Koma Yehova anawaononga pamaso pawo, ndipo analanda dziko lawo nakhala m'malo mwawo, monga iye anachitira ana a Esau akukhala mu Seiri, pamene anaononga Ahori pamaso pawo, ndipo analanda dziko lawo nakhala m'malo mwawo kufikira lero lomwe. Kunena za Aavimu akukhala m'midzi kufikira ku Gaza, Akafitori akufuma ku Kafitori, anawaononga nakhala m'malo mwawo. Uka, yenda ulendo wako, ndikuwoloka mtsinje wa Arinoni, taonani, ndapereka Sihoni mfumu ya Hesiboni, Mwamori ndi dziko lake mdzanja lako. Yamba kulilandira, ndi kuutsana naye nkhondo. Tsiku lino ndiyamba kuopsetsa nawe, ndi kuchititsa mantha nawe anthu apansi pa thambo lonse, amene adzamva mbiri yako, nadzanjenjemera, nadzawawidwa chifukwa cha iwe. Ndipo ndinatuma amithenga ochokera ku chipululu cha Kedemoti kwa Sihoni mfumu ya Hesiboni, ndi mawu amtendere ndikuti, ndipitire mdziko mwako, ndikutsata msewu, osapatuka ine kudzanja la manja kapena kulama nzere. Undigulitse chakudya ndi ndalama kuti ndidye, ndikundipatsa madzi kwa ndalama kuti ndimwe. Chokhachi ndipitire choyenda pansi, monga anandichitira ana a Esau akukhala mu Seiri, ndi a Moabu akukhala mu Ari, kufikira nditawoloka Yorodani kulowa mdziko limene Yehova Mulungu wathu atipatsa. Koma Sihoni mfumu ya Hesiboni sanatilole kupitira kwawo, popeza Yehova Mulungu wanu anaumitsa mzimu wake, nalimbitsa mtima wake, kuti ampereke mdzanja lanu monga lero lino. Ndipo Yehova anati kwa ine, taona, ndayamba kupereka Sihoni ndi dziko lake pamaso pako. Yamba kulandira dziko lake likhale lako. Pamenepo Sihoni anatuluka kukomana nafe, iye ndi anthu ake onse, kumenyana nafe nkhondo ya Yahazi. Ndipo Yehova Mulungu wathu anamupereka iye pamaso pathu, ndipo tinamkantha, iye ndi ana ake amuna ndi anthu ake onse. Ndipo muja tinalandira mizinda yake yonse, ndipo tinaononga konse mizinda yonse, amuna ndi akazi ndi ana, sitinasiyapo ndi mmodzi yense. Zoweta zokha tinazifunkhira, pamodzi ndi zofunkha za mizinda tidayilanda. Kuyambira ku Aroere, ndiko kumphepete kwa mtsinje wa Arinoni, ndiku mudzi wokhala ku mtsinje kufikira ku Giliyadi, kunalibe mzinda wakutitalikira malinga ake. Yehova Mulungu wathu anapereka yonse pamaso pathu. Ku dziko la Anaamoni lokha simunayandikize, dela lonse la mtsinje wa Yaboki ndi mizinda ya kumapiri, ndi kwina kulikonse Yehova Mulungu wathu anatiletsa. Deuteronomo muto firi. Pamenepo tinatembenuka ndi kubwera kunka njira ya ku Basani, ndipo Ogi mfumu ya Basani anatuluka kukomana nafe, kumenyana nafe nkhondo, iye ndi anthu ake onse ku Ederei. Ndipo Yehova anati kwa ine, usamuopa, popeza ndampereka iye ndi anthu ake onse ndi dziko lake mdzanja lako. Umchitire monga umo unachitira Sihoni mfumu ya Amori, amene anakhala mu Hesiboni. Potero Yehova Mulungu wathu anaperekanso mmanja mwathu Ogi mfumu ya Basani ndi anthu ake onse. Ndipo tinamkantha kufikira sana mtsalire ndi mmodzi yense. Ndipo muja tinalanda mizinda yake yonse, kunalibe mzinda sitinaulande mmanja mwawo. Mizinda 51, dela lonse la Arigobu, dziko la Ogi mu Basani. Yoseyi ndiyo mizinda yozinga ndi malinga atali, zitseko, ndi mipiringidzo, pamodzi ndi midzi yambirimbiri yopanda malinga. Ndipo tinayiononga konse, monga umo tinachitira Sihoni mfumu ya Hesiboni. Ndikuononga konse mizinda yonse, amuna akazi ndi ana. Koma zoweta zonse ndizofunkha za mizinda, tinadzifunkhira tokha. Ndipo muja tinalanda dziko mmanja mwa mafumu awiri, Aamori okhala tsidya lija la Yorodani, kuyambira mtsinje wa Arinoni kufikira phiri la Heremoni, Asidoni alicha Heremoni Sirioni, koma Aamori alicha Seniri. Mizinda yonse ya kuchidika ndi Giliyadi lonse, ndi Basani lonse kufikira kusaleka ndi Ederei, mizinda ya dziko la Ogi mu Basani. Pakuti Ogi mfumu ya Basani, anatsala yekha wa iwo otsalira Arefaimu. Taonani, kama wake ndiye kama wachitsulo. Sukhala kodi muraba wa ana Aamoni? Utali wake mikono isanu ndi inayi, kupinga sakwake mikono inayi, kuyesa mkono wa munthu. Ndipo dziko iri linalilanda muja, kuyambira ku Aroere, waku mtsinje wa Arinoni, ndi dera lina la kumapiri a Giliyadi, ndi mizinda yake, ndinapatsa Arubeni ndi Agadi. Ndicho tsalira cha Giliyadi, ndi Basani lonse, dziko la Ogi, ndinapatsa hafu la fuko la Manase, dziko lonse la Arigobu pamodzi ndi Basani. Ndilolochedwa dziko la Arefaimu. Yairi mwana wa Manase analanda dziko lonse la Arigobu kufikira malire a Agesuri ndi Amaakati. Nalicha dzina lake Basani Havoti Yairi kufikira lero lino. Ndipo ndinampatsa Makiri Giliyadi. Koma ndinapatsa Arubeni ndi Agadi kuyambira ku Giliyadi kufikira ku mtsinje wa Arinoni, pakati pa chigwa ndi malire ake kufikira mtsinje wa Yaboki, ndiwo malire a ana Aamoni. ndi Chidika, ndi Yorodani ndi malire ake, kuyambira ku Kinereti, kufikira ku nyanja ya Araba. Ndiyo nyanja ya mchere, patsinde pa Pisiga kumawa. Ndipo ndinauza inu muja, ndikuti, Yehova Mulungu wanu, wakupatsani dziko iri likhale lanu lanu. Muoloke, amuna onse amphamvu ovala zida zawo, pamaso pa abale anu, ana a Israele. Koma akazi anu ndi ana anu, ndi zoweta zanu, ndidziwa muli nazo zoweta zambiri, zikhale mmizinda yanu imene ndinakupatsani, kufikira Yehova adapumulitsa abale anu. Monga anapumulitsa inu, nalandira iwonso dziko limene Yehova Mulungu wanu awapatsa, tsidya lija la Yorodani. Pamenepo mudzabwerera munthu yense kucholowa chake chimene ndinakupatsani. Ndipo ndinauza Yoswa muja ndikuti, maso ako anapenya zonse Yehova Mulungu wanu anawachitira mafumu awa awiri. Momwemo Yehova adzachitira mafumu onse kumene muwolokerako. Musawaopa, popeza Yehova Mulungu wanu ndiye agwirira inu nkhondo. Ndipo ndinapempha chifundo kwa Yehova nthawi yomwe ija ndikuti, Ambuye Yehova, mwayamba inu kuonetsera mtumiki wanu ukulu wanu. Ndi dzanja lanu lamphamvu, pakuti Mulungu ndani mwamba kapena pa dziko lapansi wakuchita monga mwa ntchito zanu ndi monga mwa mphamvu zanu. Ndiwoloketu, ndilione dziko lokomali lili tsidya la Yorodani, mapiri okoma aja ndi Lebanoni. Koma Yehova anakwiya ndi ine chifukwa cha inu. Sana ndimvere ine, ndipo Yehova anati kwa ine, chikukwanire, usaonjezeso kunena ndi ine za chinthuchi. Kwera kumwamba ku Pisiga, nukweze maso ako kumadzulo, ndi kumpoto, ndi kumwera, ndi kumawa, nuyang'ane ndi maso ako, popeza sudzawoloka Yorodani uyo. Koma langiza Yoswa, numlimbitse mtima, ndi kumkwimitsa, pakuti adzawoloka pamaso pa anthu awa, nadzawalandiritsa dziko ulionali likhale lawo lawo. Potero, tinakhala mchigwamo pa ndunji pa Betepeori. Deuteronomo mutu 4. Mose awadandaulira amvere malamulo a Mulungu. Ndipo tsopano Israele, tamverani malemba ndi maweruzo amene ndikuphunzitsani muwachite, kuti mukhale ndi moyo ndi kulowa kulandira dziko limene Yehova Mulungu wa makolo anu akupatsani. Musamaonjeza pa mawu amene ndikuwuzani kapena kuchotsapo, kuti musunge malamulo a Yehova Mulungu wanu amene ndikuwuzani. Maso anu anapenya chochita Yehova chifukwa cha Baala Peori, pakuti amuna onse amene anatsata Baala Peori, Yehova Mulungu wanu anawaononga pakati panu. Koma inu amene munamamatira Yehova Mulungu wanu, muli ndi moyo nonsenu lero lomwe. Taonani, ndinakuphunzitsani malemba ndi maweruzo, monga Yehova Mulungu wanga anandiuza ine, kuti muzichita chotero pakati pa dziko limene munkako kulirandira likhale lanu lanu. Chifukwa chake asungeni, achiteni, pakuti ichi ndi nzeru zanu ndi chidziwitso chanu pamaso pa mitundu ya anthu akumva malemba ndi kuti, ndithu mtundu waukulu uwu ndiwo anthu anzeru ndi akuzindikira. Pakuti mtundu waukulu wa anthu ndi uti wakukhala ndi Mulungu pafupi pawo, monga amakhala Yehova Mulungu wathu pamene paliponse timayitanira Iye. Ndipo mtundu waukulu wa anthu ndi uti wakukhala nawo malemba ndi maweruzo olungama akuunga chilamulo ichi chonse ndi chiyika pamaso pano lero lino, chokhachi dzichenjerani nokha ndi kusunga moyo wanu mwachangu, kuti mungayiwale zinthuzi adaziona maso anu, ndi kuti zisachoke ku mtima kwanu masiku onse a moyo wanu. Koma muzidziwitsa ana anu ndi zidzukulu zanu, tsiku limunayima pamaso pa Yehova Mulungu wanu mu Horebu muja Yehova anati kwa ine, ndisonkhanitsire anthu, ndidza wamvetsa mau anga, kuti aphunzire kundiopa ine masiku wawo onse akukhala ndi moyo pa dziko lapansi, ndi kuti aphunzitse ana awo. Ndipo munayandikiza ndi kuima pa tsinde pa phiri, ndi phirilo linayaka moto kufikira pakati pa thambo. Kunali mdima ndi mtambo inde mdima bi. Pamenepo Yehova ananena ndi inu ali pakati pa moto. Munamva kunena kwa mawu, osaona maonekedwe, koma kunenako. Pamenepo anakufotokozerani chipangano chake, chimene anakulamulirani kuchichita, ndiwo mawu khumi nawalemba pa magome awiri a miyala. Ndipo Yehova anandilamulira muja ndikuphunzitseni malemba ndi maweruzo, kuti mukawachite mdziko limene mulokerako, kulilandira likhale lanu lanu. Potero, dzichenjerani nawo moyo wanu ndithu. Popeza simunapenye mafanidwe konse, tsikuli Yehova ananena ndi inu mu Horebu, ali pakati pa moto, kuti mungadziipye, ndikudzipangira fano losema lakunga chifaniziro chilichonse. Mafanidwe amamuna kapena mkazi, mafanidwe ya nyama iliyonse ili pa dziko lapansi, mafanidwe ya mbalame iliyonse ya mapiko ya kuwuluka mlengalenga, mafanidwe a chinthu chilichonse chokwawa pansi, mafanidwe a nsomba iliyonse yokhala madzi pansi pa dziko. Ndikuti mungakweze maso anu kupenya kumwamba, ndipo poona dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi, kamulonse la kumwamba, munganyengedwe ndi kuzigwadira, ndi kuzitumikira zimene Yehova Mulungu wanu anagawira mitundu yonse ya anthu pansi pa thambo lonse. Koma Yehova anakutengani nakutulutsani mung'anjo ya moto mu Ejipito, mukhale kwa iye anthu acholowa chake monga mukhala lero lino. Yehova anakuyanso nane chifukwa cha mawu anu, nalumbira kuti sindidzawoloka Yorodani ine, ndi kuti sindidzalowa mdziko lokomali Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu. Pakuti ndidzafa mdziko muno osawoloka Yorodani, koma inu mudzawoloka ndi kulandira dziko ili lokoma likhale lanu lanu. Dzichenjerani, mungayiwale chipangano cha Yehova Mulungu wanu chimene anapangana nanu, ndi kuti mungadzipangire fano losema chifaniziro cha kanthu kalikonse Yehova Mulungu wanu anakuletsani. Pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye moto wonyeketsa ndi Mulungu wa nsanje. Mutakabala ana ndi zidzukulu, ndipo mutakakhala nthawi yayikulu mdzikomo, ndi kudziipya ndi kupanga fano losema mchifaniziro cha kanthu kalikonse ndi kuchita choyipa pamaso pa Yehova Mulungu wanu, kuutsa mkwiyo wake, ndiitana kumwamba ndi dziko lapansi zichite mboni pa inu lero lino, kuti mudzawonongeka msangatu kuchotsedwa ku dziko limene mulokera Yorodani kulilandira likhale lanu lanu. Masiku anu sadzachuluka pamenepo, koma mudzawonongeka konse. Ndipo Yehova adzakubalalitsani mwa mitundu ya anthu, nimudzatsala pang'ono mwa mitundu kumene Yehova adzakutsogolerani kwawo. Ndipo kumeneko mudzatumikira milungu, ntchito ya manja a anthu, mtengo ndi mwala, yosapenya, kapena kumva, kapena kudya, kapena kununkhiza. Koma mukafuna Yehova Mulungu wanu kumeneko, mudzampeza, ngati mumfunafuna ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. Mukakhala nawo msauko, zikakugwerani zonsezi, masiku otsiriza mudzabwerera kwa Yehova Mulungu wanu ndi kumvera mawu ake. Popeza Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wachifundo, sadzakusiyani kapena kukuwonongani, kapena kuyiwala chipangano cha makolo anu chimene analumbirira iwo. Pakuti fusiranitu masiku adapitawo musanakhale inu, kuyambira tsikuli Mulungu analenga munthu pa dziko lapansi, ndi kuyambira malekezero ena athambo kufikira malekezero anzake athambo, ngati chinthu chachikulu chonga ichi chinamveka kapena kuchitika, kodi pali mtundu wa anthu udamva mawu a Mulungu wina akunena pakati pa moto monga mudamva inu ndi kukhala ndi moyo? Kapena kodi anayesa Mulungu kumuka ndi kudzitengera mtundu mwa mtundu wina wa anthu ndi mayesero ndi zizindikiro ndi zozizwa ndi nkhondo ndi madzanja la mphamvu ndi mkono wotambasuka ndi mwa zoopsa zazikulu monga mwa zonse Yehova Mulungu wanu anakuchitirani mu Egypto pamaso panu? Inu munachiona ichi? Kuti mudziwe kuti Yehova ndiye Mulungu. Palibe wina wopanda Iye. Anakumvetsani mawu ake kuchokera kumwamba kuti akuphunzitseni, ndipo pa dziko lapansi anakuonetsani moto wake waukulu ndi munamva mawu ake pakati pa moto. Ndipo popeza anakonda makolo anu, anasankha mbewu zawo zakuwatsata nakutulutsani pamaso pake ndi mphamvu yake yayikulu mu Egypto, kupirikitsa mitundu akulu ndi amphamvu oposa inu pamaso panu, kukulowetsani ndi kukupatsani dziko lawo likhale cholowa chanu monga lero lino. Potero, dziwani lero lino nimukumbukire mtima mwanu kuti Yehova ndiye Mulungu. Mthambo la kumwamba ndi pa dziko lapansi palibe wina. Muzisunga malemba ake ndi malamulo ake amene ndikuwuzani lero lino, kuti chikukomereni inu ndi ana anu akukutsatani, ndi kuti masiku anu achuluke pa dziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanu kosatha. Mizinda itatu yopulumukirako kumawa kwa Yorodani. Pamenepo Mose anapatula mizinda itatu tsidya lija la Yorodani lotuluka dzuwa kuti athawireko wakupha munthu, osamupha mnansi wake dala, osamkuyira ndi kale lonse. Ndikuti akathawira ku umodzi wa mizinda iyi akhale ndi moyo. Ndiyo Bezeri mchipululu mdziko la Chidika, ndiwo wa Arubeni ndi Ramoti mu Giliyadi, ndiwo wa Agadi ndi Golani mu Basani, ndiwo wa Amanase. Ndipo ichi ndi chilamulo Mose anachiyika pamaso pa ana Israeli. Izi ndi mboni ndi malemba ndi maweruzo Mose anazinena kwa ana Israeli potuluka iwo mu Egypto, tsidya lija la Yordani, mchigwa cha pandunji pa Betepeori, mdziko la Sihoni mfumu ya Amori wakukhala mu Hesiboni, amene Mose ndi ana Israeli anamkantha potuluka iwo mu Egypto. Ndipo analanda dziko lake ndi dziko la Ogi mfumu ya Basani, mafumu awiri a Amori akukhala tsidya lija la Yordani lotuluka dzuwa kuyambira ku Aroere ndiwo mphepete mwa mtsinje wa Arinoni kufikira phiri la Sirioni ndilo Heremoni. Ndi chidikha chonse tsidya lija la Yordani kummawa kufikira ku nyanja ya Araba pa tsinde lake la Pisiga. Deuteronomo mutu faifi. Mose abwereza kuwatchulira malamulo a Mulungu. Ndipo Mose anayitana Aisraeli onse nanena nawo. Tamverani Israeli, malemba ndi maweruzo ndinenawa makutu mwanu lero kuti muwaphunzire ndi kuwasamalira kuwachita. Yehova Mulungu wathu anapangana nafe chipangano mu Horebu. Yehova sanachite chipangano ichi ndi makolo athu, koma ndi ife. Ife amene tili ndi moyo tonsefe pano lero. Yehova ananena ndi inu popenyana maso mphirimu ali pakati pa moto. Ndinali nkuima pakati pa Yehova ndi inu muja kukulalikirani mawu a Yehova, popeza munachita mantha chifukwa cha moto osakwera mphirimu, ndikuti ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndinakutulutsa mdziko la Egypto mnyumba ya ukapolo. Usakhale nawe milungu ina koma ine ndekha. Usadzipangire iwe weka fano losema kapena chifaniziro chili chonse cha zinthu za mthambo la kumwamba kapena za mdziko la pansi kapena za madzi apansi pa dziko, usazipembedzere izo. Usazitumikire izo, chifukwa ine Yehova Mulungu wako, ndine Mulungu wa nsanje. Wakulanga ana chifukwa cha Atate wawo. Kufikira mbado wachitatu ndi wachinayi, waiwa amene akudana ndi ine. Ndikuchitira chifundo anthu zikwi, aiwa amene akondana ndi ine nasunga malamulo anga. Usachule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe, chifukwa Yehova sadzamuyesa iye wosachimwa amene achula pachabe dzina lakelo. Samalira tsiku la sabata likhale lopatulika, monga Yehova Mulungu wako anakulamulira. Masiku asanu ndi limodzi uzigwiritsa ntchito ndi kuchita ntchito zako zonse. Koma tsiku la chisanu ndi chiwiri ndilo sabata la Yehova Mulungu wako, usamagwira ntchito iliyonse. Iwe, kapena mwana wako wamamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako wamamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena ng'ombe yako, kapena bulu wako, kapena zoweta zako zilizonse, kapena mlendo okhala mmudzi mwako. Kuti wantchito wako wamamuna ndi wantchito wako wamkazi apumule monga iwe mwini. Ndipo uzikumbukira kuti unali kapolo mdziko la Ejipito, ndi kuti Yehova Mulungu wako anakutulutsako ndi dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka. Chifukwa chake Yehova Mulungu wako anakulamulira kusunga tsiku la sabata. Lemekeza Atate wako ndi amayi wako monga Yehova Mulungu wako anakulamulira, kuti masiku ako achuluke, ndi kuti chikukomere mdziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa iwe. Usaphe, usachite chigololo. Usabe, usamnamizire mzako. Usasirire mkazi wake wa mzako. Usakhumbe nyumba yake ya mzako, munda wake, kapena wantchito wake wa mamuna, kapena wantchito wake wa mkazi, ng'ombe yake, kapena bulu wake, kapena kanthu kalikonse ka mzako. Yehova ananena mawu awa kwa msonkhano wanu wonse. Mphirimo ali pakati pa moto, pa mtambo, pa mdimabi. Ndi mawu akulu, osawonjezapo kanthu, ndipo anawalembera pa magome awiri a miyala nandipatsa awa. Ndipo kunali, pamene munamva liwu lotuluka pakati pa mdima, potentha phiri ndi moto, munayandikiza kwa ine, ndiwo mafumu onse a mafuko anu ndi akulu anu. Ndipo munati, taonani, Yehova Mulungu wathu anatuonetsa ulemerero wake ndi ukulu wake, ndipo tidamva liwu lake ali pakati pa moto. Tapenya lero lino kuti Mulungu ananena ndi munthu, ndipo akhala ndi moyo. Ndipo tsopano tiferenji. Popeza moto wa ukulu uwu udzatitha. Tikawonjeza kumva mawu a Yehova Mulungu wathu, tidzafa. Pakuti ndaniyo wa zamoyo zonse adamva mawu a Mulungu wa moyo, wakunena ali pakati pa moto monga ife nakhala ndi moyo? Yandikizani inu, ndikumva zonse Yehova Mulungu wathu adzati. Ndipo inu munene ndi ife zonse zimene Yehova Mulungu wathu adzanena ndi inu. Ndipo ife tidzazimva ndi kuzichita. Ndipo Yehova anamva mawu akunena kwanu pamene munanena ndi ine. Ndipo Yehova anati kwa ine, ndidamva mawu akunena kwawo kwa anthu awa, amene ananena ndi iwe, chokoma chokha-chokha adanenachi. Ha, mwenzi akadakhala nawo mtima wotere wakundiopa ine, ndi kusunga malamulo anga masiku onse, kuti chiwakomere iwo ndi ana awo nthawi zonse. Muka, nuti nawo. Bwererani ku mahema anu. Koma iwe, uime kuno ndi ine, ndinene ndi iwe malamulo onse, ndi malemba, ndi maweruzo, amene uziwaphunzitsa, kuti awachite mdziko limene ndiwapatsa likhale lawo-lawo. Potero, muzisamalira kuchita monga Yehova Mulungu wanu anakulamulirani. Musamapatuka kulama nzere, kapena kulamanja. Muziyenda mnjira yonse imene Yehova Mulungu wanu anakulamulirani, kuti mukakhale ndi moyo, ndi kuti chikukomereni ndikuti masiku anu achuluke mdziko limene mudzakhala nalo lanu. Deuteronomo mutu sikisi. Awapempha asunge malamulo a Mulungu kuti adale. Ndipo awa ndi malamulo, malemba ndi maweruzo, amene Yehova Mulungu wanu analamulira kukuphunzitsani, kuti muziwachita mdziko limene muwolokerako kulilandira, kuti muope Yehova Mulungu wanu, kusunga malemba ake onse ndi malamulo ake, amene ndikuwuzani inu ndi ana anu, ndi zidzukulu zanu, masiku onse a moyo wanu, ndikuti masiku anu achuluke. Potero imvani, Israele. Musamalire kuwachita, kuti chikukomereni ndikuti muchuluke chichulukire, monga Yehova Mulungu wa makolo anu ananena ndi inu, mdziko moyenda mkakandi uchi ngati madzi. Imvani, Israele. Yehova Mulungu wathu, Yehova ndiye mmodzi. Ndipo muzikonda Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse, ndi mphamvu yanu yonse. Ndipo mawu awa ndikuwuzani lero azikhala pa mtima panu. Ndipo muziwaphunzitsa mwachangu kwa ana anu, ndi kuwalankhula awa pokhala pansi mnyumba zanu. Ndipo enda inu pa njira, ndipo gona inu pansi, ndipo uka inu. Ndipo muziwamanga pa dzanja panu ngati chizindikiro, ndipo akhale ngati chapamphumi pakati pa maso anu. Ndipo muziwalembera pa mphuthu za nyumba zanu ndi pa zipata zanu. Ndipo kudzakhala Yehova Mulungu wanu atakulowetsani mdziko limene analumbirira makolo anu Abrahamu, Isake ndi Yakobo, kuti adzakupatsani ili, mizinda yayikulu ndi yokoma imene simunayimange, ndi nyumba zodzala nazo zokoma zili zonse zimene simunazidzaze, ndi zitsime zosema zimene simunaziseme, minda ya mpesa ndi minda ya zitona zimene simunaziwoke. Ndipo mutakadya ndi kukhuta, pamenepo mudzichenjera mungayiwale Yehova, amene anakutulutsani mdziko la Ejipito mnyumba ya ukapolo. Muziwopa Yehova Mulungu wanu ndi kutumikira Iyeyu, ndipo polumbira muzitchula dzina lake. Musamatsate milungu ina ya mitundu ya anthu akuzinga inu, pakuti Yehova Mulungu wanu ali pakati panu. Ndiye Mulungu wansanje kuti ungapse mtima wa Yehova Mulungu wanu ndi kukuwonongani kukuchotsani pa nkhope pa dziko lapansi. Musamayesa Yehova Mulungu wanu monga mumamuyesa mu Masa. Muzisunga mwachangu malamulo a Yehova Mulungu wanu ndi mboni zake ndi malemba ake amene anakulamulirani. Ndipo muzichita zolunjika ndi zokoma pamaso pa Yehova kuti chikukomereni ndi kuti mulowe kukalandira dziko lokomali Yehova analumbirira makolo anu, kuingitsa adani anu onse pamaso panu monga Yehova adanena. Akakufusani ana anu mtsogolomo, ndi kuti mbonizo ndi malemba ndi maweruzo zimene Yehova Mulungu wathu anakulamulirani zitani, pamenepo muzinena kwa ana anu: tinali akapolo a Farao mu Ejipito, ndipo Yehova anatitulutsa mu Ejipito ndi dzanja la mphamvu. Ndipo Yehova anapatsa zizindikiro ndi zozizwa zazikulu ndi zowawa mu Ejipito pa Farao ndi pa nyumba yake yonse pamaso pathu. Ndipo anatitulutsa komweko kuti atilowetse kutipatsa dzikoli analumbirira makolo athu. Ndipo Yehova anatilamulira tizichita malemba awa onse, kuopa Yehova Mulungu wathu kuti tipindule nako masiku onse, kuti atisunge amoyo monga lero lino. Ndipo kudzakhala kwa ife chilungamo ngati tisamalira kuchita malamulo awa onse pamaso pa Yehova Mulungu wathu monga anatilamulira ife. Deuteronomo mutu 7. Awapangira za Kanani ndi zipembedzo zawo. Pamene Yehova Mulungu wanu atakulowetsani mdziko limene munkako kulilandira likhale lanu, ndipo atakataya amitundu ambiri pamaso panu, Ahiti, ndi Agirigasi, ndi Amori, ndi Akanani, ndi Aperizi, ndi Ahivi, ndi Ayebusi, mitundu isanu ndi iwiri yayikulu ndi yamphamvu yoposa inu, nakawapereka Yehova Mulungu wanu pamaso panu, ndipo mukawakanthe, pamenepo muwawononge konse, musapangana nawo pangano, kapena kuwachitira chifundo, ndipo musakwatitsane nawo, musampatse mwana wake wamwamuna, mwana wanu wamkazi, kapena kutenga mwana wake wamkazi, akhale wa mwana wanu wamwamuna, popeza adzapatutsa mwana wanu aleke kunditsata ine, kuti atumikire milungu ina, potero Yehova adzapsa mtima pa inu, ndipo adzakuwonongani msanga. Koma muzichita nawo motero, mukapasule maguwa wansembe, ndikuphwanya zoyimiritsa zawo, ndikulika zifanizo zawo, ndikutentha mafano awo osema ndi moto. Pakuti inu ndinu mtundu wa anthu wopatulika wa Yehova Mulungu wanu. Yehova Mulungu wanu anakusankhani mukhale mtundu wapaokha wa iye yekha, mwa mitundu yonse ya anthu akukhala pa nkhope ya dziko. Yehova sanakondwere nanu, ndikukusankhani chifukwa cha kuchuluka kwanu koposa mitundu ina yonse ya anthu, kapena kuchepera kwanu. Koma Yehova anakutulutsani ndi dzanja la mphamvu, ndikukuwombolani mnyumba ya ukapolo mdzanja la Farao mfumu ya Aijipito, chifukwa Yehova akukondani, ndi chifukwa cha kusunga lumbiro lija analumbirira makolo anu. Chifukwa chake, dziwani kuti Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu. Ndiye Mulungu wokhulupirika, wakusunga chipangano ndi chifundo, ndiye wakumkonda ndi kusunga malamulo ake kufikira mibado zikwi, ndipo awabwezera onse akudana ndi iye pamaso pawo kuwawononga. Sachedwa naye wakudana ndi iye, amubwezera pamaso pake. Potero muzisunga malamulo ndi malemba ndi maweruzo amene ndikuwuzani lero kuwachita. Ndipo kudzakhala, chifukwa cha kumvera inu maweruzo awa, ndikuwasunga, ndikuwachita, Yehova Mulungu wanu adzakusungirani chipangano ndi chifundo chimene analumbirira makolo anu. Ndipo adzakukondani, ndikukudalitsani, ndikukuchulukitsani, adzadalitsanso zipatso za thupi lanu ndi zipatso za nthaka yanu, tirigu wanu ndi vinyo wanu ndi mafuta anu, zoswana za ng'ombe zanu ndi ana ankhosa anu, mdziko limene analumbirira makolo anu kuti adzakupatsani. Mudzakhala odalitsika koposa mitundu yonse ya anthu, sipadzakhala mwamuna kapena wamkazi wosabala pakati pa inu, kapena pakati pa zoweta zanu. Ndipo Yehova adzakuchotserani nthenda zonse, sadzakuyikirani nthenda zoyipa zilizonse za Aijipito muzidziwa zija, koma adzaziyika pa onse akudana ndi inu. Ndipo mudzatha mitundu yonse ya anthu amene Yehova Mulungu wanu adzapereka kwa inu. Liso lanu lisawachitire chifundo, musamatumikira milungu yawo, pakuti uku kudzakuchitikirani msampha. Mukadzanena mtima mwanu, amitundu awa andichulukira, ndikhoza bwanji kuwapirikitsa? Musamawaopa. Mukumbukire bwino chimene Yehova Mulungu wanu anachitira Farao ndi Ejipito onse. Mayesero akulu maso anu anawapenya, ndi zizindikiro, ndi zozizwa, ndi dzanja la mphamvu, ndi mkono wotambasuka, zimene Yehova Mulungu wanu anakutulutsani nazo. Yehova Mulungu wanu adzatero nayo mitundu yonse ya anthu imene muwaopa. Komanso Yehova Mulungu wanu adzatumiza mavu pakati pawo kufikira atawonongeka otsalawo ndi akubisala pamaso panu. Musamaopa pamaso pawo, popeza Yehova Mulungu wanu ali pakati pa inu, Mulungu wamkulu ndi woopsa. Ndipo Yehova Mulungu wanu adzataya mitundu awa pang'ono-pang'ono, simuyenera kuwawononga msanga kuti zingakuchulukireni zilombo. Koma Yehova Mulungu wanu adzawapereka pamaso panu, nadzawapirikitsa ndi kupirikitsa kwakukulu kufikira atawonongeka. Adzaperekanso mafumu awo mdzanja mwanu, ndipo muwafafanize mayina awo pansi pa thambo palibe munthu mmodzi adzayima pamaso panu kufikira mutawaononga. Mafano osema a milungu yawo muatenthe ndi moto. Musamasirira siliva ndi golide ziri pa iwo kapena kudzitengera izi. Mungakodwe nazo pakuti izi zinyansira Yehova Mulungu wanu. Musamalowa nacho chonyasachi mnyumba mwanu kuti mungaonongeke konse pamodzi nacho. Muzipidwa nacho konse ndi kunyansidwa nacho konse popeza ndi chinthu choyenera kuonongeka konse. Deuteronomo mutu 8. Akumbuke zokoma zazikulu Mulungu anawachitira. Muzisamalira kuchita malamulo onse amene ndikuuzani lero lino kuti mukhale ndi moyo ndi kuchuluka ndi kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova analumbirira makolo anu. Ndipo mukumbukire njira yonse imene Yehova Mulungu wanu anakuyendetsani mchipululu zaka izi 40 kuti akuchepetseni kukuyesani kudziwa chokhala mu mtima mwanu ngati mudzasunga malamulo ake kapena iyayi. Ndipo anakuchepetsani nakumvetsani njala nakudyetsani ndi mana amene simunawadziwe angakhale makolo anu sanawadziwe kuti akudziwitseni kuti munthu sakhala wamoyo ndi mkate wokha koma munthu akhala wamoyo ndi zonse zakutuluka mkamwa mwa Yehova. Zovala zanu sizinathe pathupi panu, phazi lanu silinatupe zaka izi 40. Ndipo muzindikire mu mtima mwanu kuti monga munthu alanga mwana wake, momwemwe Yehova Mulungu wanu akulangani inu. Ndipo muzisunga malamulo a Yehova Mulungu wanu kuyenda mnjira zake ndi kumuopa. Pakuti Yehova Mulungu wanu akulowetsani mdziko lokoma, dziko la mitsinje ya madzi, la kasupe ndi la mayiwe akutuluka mzigwa ndi mmapiri, dziko la tirigu ndi barele, ndi mipesa, ndi mikuyu, ndi makangaza, dziko la azitona amafuta ndi uchi, dziko loti mudzadya mkate wosapereweza, simudzasowamo kanthu, dziko loti miyala yake njachitsulo, ndi mmapiri yake mukumbe mkuwa. Ndipo mudzadya ndi kukhuta ndi kuyamika Yehova Mulungu wanu chifukwa cha dziko lokomali anakupatsani. Chenjerani, mungayiwale Yehova Mulungu wanu ndi kusasunga malamulo ake, ndi maweruzo ake, ndi malemba ake amene ndikuuzani lero lino, kuti mutadya ndi kukhuta ndi kumanga nyumba zokoma ndi kukhalamo, ndipo zitachuluka ng'ombe zanu ndi nkhosa zanu, atachulukanso siliva wanu ndi golide wanu, zitachulukanso zonse muli nazo, mtima wanu ungatukumuke. Nimungayiwale Yehova Mulungu wanu amene anakutulutsani mdziko la Ejipito, nyumba ya ukapolo, amene anakutsogolerani mchipululu chachikulu ndi choopyacho, munali njoka za moto ndi zinkhanira, mowuma mopanda madzi, amene anakutulutsirani madzi mthanthwe la nsangalabwi, amene anakudyetsani mchipululu ndi mana amene makolo anu sanawadziwe kuti akuchepetseni ndi kuti akuyeseni kuti akuchitireni chokoma potsiriza panu. Ndipo munganene mtima mwanu, mphamvu yanga ndi mkono wanga wolimba zinandifunira chuma ichi. Koma mukumbukire Yehova Mulungu wanu, popeza ndi iyeyu wakupatsani mphamvu ya kuonera chuma, kuti akhazikitse chipangano chake chimene analumbirira makolo anu monga chikhala lero lino. Ndipo kudzakhala kuti mukayiwalatu Yehova Mulungu wanu ndi kutsata milungu ina ndi kuyitumikira, ndi kuchitirani mboni lero lino kuti mudzaonongeka ndithu. Monga mitundu amene Yehova anawaononga pamaso panu, momwemo mudzaonongeka chifukwa cha kusamvera mawu a Yehova Mulungu wanu. Deuteronomo mutu 9. Imvani Israele, muli kuwoloka Yorodani lero lino, kulowa ndi kulandira a mitundu akulu ndi amphamvu akuposa inu, mizinda yayikulu ndi amalinga ofikira kuthambo, anthu akulu ndi ataliatali ana a Aanaki amene muwadziwa, amene munamva mbiri yawo, ndi kuti adzayima ndani pamaso pa ana Aanaki. Potero mudziwe lero lino kuti Yehova Mulungu wanu ndiye amene auloka pamaso panu ngati moto onyeketsa. Iye adzawaononga, iye adzawagwetsa pamaso panu. Potero, mudzawapirikitsa ndi kuwaononga msanga, monga Yehova analankhula ndi inu. Musamanena mu mtima mwanu, atawapirikitsa pamaso panu Yehova Mulungu wanu ndi kuti, chifukwa cha chilungamo changa, Yehova anandilowetsa kudzalandira dziko ili. Pakuti Yehova awapirikitsa pamaso panu chifukwa cha zoyipa za amitunduwa. Simulowa kulandira dziko lawo chifukwa cha chilungamo chanu, kapena mtima wanu wongoka, koma Yehova Mulungu wanu awapirikitsa pamaso panu chifukwa cha zoyipa za amitunduwa. Ndikuti akhazikitse mawu amene Yehova analumbirira makolo anu, Abrahamu, ndi Isaki, ndi Yakobo. Potero mudziwe kuti Yehova Mulungu wanu sakupatsani dziko ili lokoma mulilandire chifukwa cha chilungamo chanu, pakuti inu ndinu mtundu wa anthu opulukira. Kumbukirani, musamayiwala, kuti munakuyitsa Yehova Mulungu wanu mchipululu, kuyambira tsikuli munatuluka mdziko la Ejipito, kufikira munalowa m'malo muno, munapikisana ndi Yehova. Mu Horebu momwe, munautsa mkwiyo wa Yehova, ndipo Yehova anakuyananu kukuonongani. Muja ndinakwera mphiri kukalandira magome a miyala, ndiwo magome a chipangano chimene Yehova anapangana ndi inu. Ndinakhala mphiri masiku 40, usana ndi usiku, osadya mkate, osamwa madzi. Ndipo Yehova anapereka kwa ine magome awiri a miyala, olembedwa ndi chala cha Mulungu. Ndipo panalembedwa pamenepo, monga mamawu onse, amene Yehova adanena ndi inu mphirimo, ali pakati pa moto tsiku la kusonkhana. Ndipo kunali, adatha masiku 40, usana ndi usiku, kuti Yehova anandipatsa magome awiriwo a miyala, ndiwo magome a chipangano. Ndipo Yehova anati kwa ine, uka, fulumira kutsika kuno, popeza anthu ako unawatulutsa mu Ejipito, anadziipsa. Anapatuka msanga mnjira ndinawalamulirai, anadzipangira fano loyenga. Yehova ananenanso ndi ine ndi kuti, ndapenya anthu awa, taona awa ndi anthu opulukira. Undireke ndiwaononge. Ndikufafaniza dzina lawo pansi pa thambo. Ndipo ndidzakuyesa iwe mtundu wa anthu, wamphamvu ndi waukulu woposa iwo. Pamenepo ndinatembenuka ndi kutsika mphiri, ndi phiriro linatentha ndi moto, ndi magome awiri a chipangano anali mmanja mwanga. Ndipo ndinapenya, taonani, munachimwira Yehova Mulungu wanu, munadzipangira mwana wa ng'ombe woyenga, mudapatuka msanga mnjira imene Yehova adalamulira inu. Pamenepo ndinagwira magome awiriwo ndikuwataya achoke mmanja anga awiri, ndikuwaswa pamaso panu. Ndipo ndinagwa pansi pamaso pa Yehova, monga poyamba paja, masiku 40 usana ndi usiku, osadya mkate, osamwa madzi, chifukwa cha machimo anu onse mudachimwa, ndikuchita choyipacho pamaso pa Yehova kuutsa mkwiyo wake. Pakuti ndinachita mantha chifukwa cha mkwiyo wa ukali, umene Yehova anakwiya nawo pa inu kukuonongani. Koma Yehova anandimvera nthawi ijanso. Ndipo Yehova anakwiya kwambiri ndi Aroni kumuononga. Koma ndinampempherera Aroni nthawi yomweyo. Ndipo ndinatenga tchimo lanu, mwana wa ng'ombe mudampangayo, ndimumtentha ndi moto, ndikumphwanya, ndikumpera bwino kufikira atasalala ngati fumbi. Ndipo ndinataya fumbi lake mu mtsinje wotsika mphirimo. Kutabera ndi kumasa ndi ku Kibroti Hatava munautsanso mkwiyo wa Yehova. Ndipo pamene Yehova anakutumizani kuchokera ku Kadesi Baranea, ndikuti kwerani, landirani dziko limene ndakupatsani, munapikisana nawo mawu a Yehova Mulungu wanu, osamkhulupirira kapena kumvera mawu ake. Munakhala opikisana ndi Yehova kuyambira tsikuli ndinakudziwani. Ndipo ndinagwa pansi pamaso pa Yehova, masiku 40 usana ndi usiku ndinagwa pansiwa, popeza Yehova adati kuti adzakuonongani. Ndipo ndinapemphera kwa Yehova ndikuti, Yehova Mulungu, musaononga anthu anu ndi cholowa chanu, amene mudawawombola mwa ukulu wanu, amene munawatulutsa mu Egipto ndi dzanja lanu lamphamvu. Kumbukirani atumiki anu Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Musapenyerera kupulukira kwa anthu awa, kapena choyipa chawo, kapena chimo lawo, kuti linganene dziko limene mudatitulutsako, popeza Yehova sanakhoze kuwalowetsa mdziko limene adanena nawo, ndipo peza anadana nawo, anawatulutsa kuti awaphe mchipululu. Koma iwo ndiwo anthu anu ndi cholowa chanu, amene mudawatulutsa ndi mphamvu yanu yayikulu ndi dzanja lanu lotambasuka. Deuteronomu mutu 10 za magome achiwiri amalamulo. Masiku aja Yehova anati kwa ine, dzisemere magome awiri amiyala onga woyamba aja, nukwere kuno kwa ine mphiri umu, nudzipangire likasa la mtengo. Ndipo ndidzalembera pa magomewo mawuwo anali pa magome oyamba aja, amene unaswa, ndipo uwayike mlikasamu. Potero ndinapanga likasa la mtengo wakasiya, ndinasemaso magome awiri amiyala onga woyamba aja, ndikukwera mphirimo, magome awiri ali mmanja mwanga. Ndipo analembera pa magome, monga mwa malembedwe oyamba, mawu khumiwo amene Yehova adanena ndi inu mphirimo, ali pakati pa moto tsiku la kusonkhanako. Ndipo Yehova anandipatsa awa. Ndipo ndinatembenuka ndikutsika mphiri, ndikuyika magome mlikasa ndinalipanga, ali mmenemo monga Yehova anandilamulira ine. Ndipo ana Israele anayenda ulendo wawo kuchokera ku zitsime za ana Yakani kufikira ku Mosera. Kumeneko anamwalira Aroni, ndi kumeneko anamuyika. Ndipo Eliezara mwana wake anachita ntchito ya nsembe malo mwake. Kuchokerako ananka ulendo ku Gudigoda. Ndi kuchokera ku Gudigoda kunka ku Yotibata, dziko la mitsinje ya madzi. Masiku aja Yehova anapatula fuku la Levi linyamule likasa la chipangano la Yehova, liyimirire pamaso pa Yehova kumtumikira, ndi kudalitsa mdzina lake kufikira lero lino. Chifukwa chake Levi alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi abale ake. Yehova mwini wake ndiye cholowa chake, monga Yehova Mulungu wake ananena naye. Ndipo ndinakhala mphiri monga poyamba paja, masiku makumi anayi usana ndi usiku, ndipo Yehova anandimvera ine pamene ponso. Yehova sanafune kukuonongani. Ndipo Yehova anati kwa ine, uka, tenga ulendo pamaso pa anthu, kuti alowe ndi kulandira dzikoli ndinalumbirira makolo awo kuti ndidzawapatsa. Abwereza kuwadandaulira, akonde namvere Mulungu. Ndipo tsopano Israele, Yehova Mulungu wanu afunanji nanu, koma kuti muziopa Yehova Mulungu wanu, kuyenda mnjira zake zonse, ndi kukonda, ndi kutumikira Yehova Mulungu wanu, ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse, kusunga malamulo a Yehova, ndi malemba ake, amene ndikuwuzani lero, kuti kukukomereni inu. Taonani thambo, ndi kumwamba mwamba, dziko la pansi, ndi zonse ziri mwemo, ndi zake za Yehova Mulungu wanu. Koma Yehova anakondwera nawo makolo anu kuwakonda, nasankha mbewu zawo zakuwatsata ndiwo inu, mwa mitundu yonse ya anthu monga kuli lero lino. Potero dulani khungu la mitima yanu, ndipo musamapulukiranso. Popeza Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wa milungu, ndi mbuye wa mbuye, Mulungu wa mkulu, wa mphamvu, ndi woopsa, wosasamalira nkhope za anthu, kapena kulandira chokometsera mlandu. Aweruzira ana amasiye ndi mkazi wa masiye, ndipo akonda mulendo, ndi kumpatsa chakudya ndi chovala. Mwemo, mukondane naye mulendo, popeza munali alendo mdziko la Egipto. Mudziopa Yehova Mulungu wanu, mumtumikire iyeyo, mumamatire iye, ndi kulumbira pa dzina lake. Iye ndiye lemekezo lanu, iye ndiye Mulungu wanu, amene anachita nanu zazikulu ndi zoopsa izi mudaziona mmaso mwanu. Makolo anu anatsikira ku Ejipito ndi anthu 70, ndipo Yehova Mulungu wanu anakusandulizani tsopano muchuluke ngati nyenyezi zakumwamba. Deuteronomo mutu 11. Chifukwa chake, muzikonda Yehova Mulungu wanu ndi kusunga chilangizo chake, ndi malemba ake, ndi maweruzo ake, ndi malamulo ake masiku onse. Ndipo dziwani lero lino, pakuti sindinena ndi ana anu osadziwa, ndi osapenya kulanga kwa Yehova Mulungu wanu, ukulu wake, dzanja lake lamphamvu, ndi mkono wake wotambasuka, ndi zizindikiro zake, ndi ntchito zake, adazichitira Farao mfumu ya Aegypto, ndi dziko lake lonse pakati pa Aegypto. Ndicho chitira iye nkhondo ya Aegypto, akavalo awo, ndi agaleta awo, kuti anawamiza mmadzi a nyanja yofiira, mujana kutsatani mbuyo, ndi kuti Yehova anawawononga kufikira lero lino. Ndi chimene anakuchitirani mchipululu kufikira munadza kumalo kuno. Ndi chimene anachitira Datani ndi Abiramu, ana a Eliabu, mwana wa Rubeni, muja nthaka inatsegula pakamwa pake, ndi kuwameza iwo, ndi mabanja awo, ndi mahema awo, ndi zamuyo zonse zakuwatsata pakati pa Israeli wonse. Koma maso anu anapenya ntchito yonse yayikulu ya Yehova anayichita. Potero, muzisunga malamulo onsewa ndi kuwuzani lero lino, kuti mukhale amphamvu ndi kulowa ndi kulandira dziko limene munkako kulilandira. Ndi kuti masiku anu achuluke mdziko limene Yehova analumbirira makolo anu, kuti adzawapatsa iwo ndi mbewu zawo, dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi. Pakuti dziko limene munkako kulilandira ndilosanga dziko la Ejipito lija mudatulukako, kumene kuja munafesa mbewu zanu ndi kuzithirira ndi phazi lanu, monga munda wa therere. Koma dziko limene munkako kulilandira ndilo dziko la mapiri ndi zigwa, limamwe madzi a mvula ya kumwamba, ndilo dziko loti Yehova Mulungu wanu alisamalira. Maso a Yehova Mulungu wanu akhalapo chikhalire kuyambira chaka mpaka kutsiriza chaka, samadalitso otsatira kumvera kwawo. Ndipo kudzakhala mukasamalira chisamalire malamulo anga amene ndikuwuzani lero lino, kukonda Yehova Mulungu wanu ndi kumtumikira ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse, ndidzapatsa mvula ya dziko lanu nyengo yake ya chizimalupya ndi ya masika, kuti mutute tirigu wanu ndi vinyo wanu ndi mafuta anu. Ndipo ndidzapatsa msipu wa zoweta zanu podyetsa panu, mudzadyanso ndi mudzakhuta. Dzichenjerani nokha angachete mitima yanu, ndimungapatuke ndi kutumikira milungu ina ndi kuyipembedza, ndi kuti Mulungu angapye mtima pa inu nangatseke kumwamba kuti isowe mvula, ndi kuti nthaka isapereke zipatso zake, ndi kuti mungawonongeke msanga mudziko lokomali Yehova akupatsani. Chifukwa chake, muzisunga mawu anga awa mu mtima mwanu ndi mmoyo mwanu, ndi kuwamanga ngati chizindikiro pamanja panu, ndipo zikhale za pamphumi pakati pa maso anu. Ndipo muziwaphunzitsa ana anu ndi kuwalankhula awa pokhala inu pansi mnyumba mwanu, ndipo yenda inu panjira, ndipo gona inu pansi, ndi pakuuka inu pomwe. Ndipo muziwalembera pamphuthu za nyumba zanu ndi pa zipata zanu, kuti masiku anu ndi masiku a ana anu achuluke mdziko limene Yehova analumbira kwa makolo anu kuti adzawapatsali, monga masiku athambo lili pamwamba pa dziko. Pakuti mukasunga chisungire malamulo awa onse amene ndikuwuzani kuwachita, kukonda Yehova Mulungu wanu, kuyenda mnjira zake zonse ndi kumamatira, Yehova adzapirikitsa mitundu awa onse pamaso panu, ndipo mudzalanda a mitundu aakulu ndi amphamvu oposa inu. Pamalo ponse padzapondapo phazi lanu ndi panu, kuyambira chipululu ndi Lebanoni, kuyambira pa mtsinjewo mtsinje wa Yufurate, kufikira nyanja ya mtsogolo ndiwo malire anu. Palibe munthu adzayima pamaso panu, Yehova Mulungu wanu adzanjenjemeretsa ndi kuopsa dziko lonse mudzapondapo chifukwa cha inu, monga ananena ndi inu. Mdalitso ndi temberero. Taonani, ndili kuyika pamaso panu lero, dalitso ndi temberero. Dalitso, ngati mudzamvera malamulo a Yehova Mulungu wanu, amene ndikuwuzani lero lino. Koma temberero, ngati simudzamvera malamulo a Yehova Mulungu wanu, ndikupatuka mnjira ndikuwuzani lero lino. Kutsata milungu ina imene simunaidziwa. Ndipo kudzakhala, atakulowetsani Yehova Mulungu wanu, mdziko limene munkakukulira ndira, munene mdalitso pa phiri la Gerizimu, ndi temberero pa phiri la Ebala. Sakhala kodi tsidya lija la Yorodani, mtseri mwake mwa njira yake yolowa dzuwa, mdziko la Kanani, akukhala mchidika, pandunji pake pa Girigala, pafupi pa mathundu a More, pakuti muli nkuwoloka Yorodani, kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani, ndipo mudzachilandira cholowa chanu ndi kukhalamo. Potero, samalirani kuchita malemba ndi maweruzo onse ndiwayika pamaso panu lero lino. Deuteronomo, mutu 12. Malo oyera akhale amodzi. Awa ndi malemba ndi maweruzo muziwasamalirawa. Wachita mdziko limene Yehova Mulungu wa makolo anu anakupatsani likhale lanu lanu. Masiku onse akukhala ndi moyo inu pa dziko lapansi. Muononge konse malo onse amitundu amene mudzawalanda anatumikirako milungu yawo. Pa mapiri atali ndi pa zitunda ndi pansi pa mitengo yonse ya biliwiri, nimugumule maguwa awo ansembe ndi kuphwanya zoyimiritsa zawo, ndi kutentha zifanizo zawo, ndi kulika mafano osema a milungu yawo. Ndipo muononge dzina lawo lichoke mmalomo. Musamatero ndi Yehova Mulungu wanu. Koma kumalo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha mwa mafuko anu onse kuyikapo dzina lake, ndiko kuchokhalamo chake. Muzifunako ndi kufikako. Ndikubwera nazo kumeneko nsembe zanu zopyereza, ndi nsembe zanu zophera, ndi magawo anu onse a magawo khumi, ndi nsembe yokweza ya dzanja lanu, ndi zowinda zanu, ndi nsembe zanu zaufulu, ndi zoyamba kubadwa za ng'ombe zanu, ndi zankhosa ndi mbuzi zanu. Ndipo kumeneko muzidya pamaso pa Yehova Mulungu wanu, ndi kukondwera nazo zonse mudazigwira ndi dzanja lanu. Inu ndi apa banja lanu, mmene Yehova Mulungu wanu anakudalitsani. Musamadzichita monga mwa zonse tizichita kuno lero, yense kuchita chilichonse chiyenera mmaso mwake, pakuti mpaka lero simunafikire mpumulo ndi cholowa zimene Yehova Mulungu wanu adzakupatsani. Koma mudzawoloka Yorodani ndi kukhala mdziko limene Yehova Mulungu wanu akulandiritsani. Ndipo adzakupumulitsani, akulekeni adani anu onse pozungulirapo. Ndipo mudzakhala mukhazikika. Pamenepo padzakhala malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha kukhalitsako dzina lake. Kumeneko muzibwera nazo zonse ndi kuwuzanizi: nsembe zanu zopyereza, ndi nsembe zanu zophera, magawo anu onse a magawo khumi, ndi nsembe yokweza dzanja lanu, ndi zowinda zanu zosankhika zimene muzilonjezera Yehova. Ndipo mudzakondwera pamaso pa Yehova Mulungu wanu, inu ndi ana anu amuna, ndi ana anu akazi, ndi antchito anu amuna, ndi antchito anu akazi, ndi mlevi ali mmidzi mwanu, popeza alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi inu. Dzichenjerani nokha, musamapereka nsembe zanu zopyereza pamalo ponse upaona, koma pamalo pamene Yehova adzasankha. Mwali modzi la mafuko anu, pamenepo muzipereka nsembe zanu zopyereza. Ndi pamenepo muzichita zonse ndi kuwuzani. Koma monga mwachikhumbo chonse cha moyo wanu, muyiphe ndi kudya nyama mmidzi yanu yonse, monga mwa mdalitsa wa Yehova Mulungu wanu anakupatsani. Odetsa ndi oyera adyeko, munga ya mpoyo ndi ya ngondo. Mwazi wa uoka musamadya, muziwuthira panthaka ngati madzi. Simungathe kudya mmudzi mwanu limodzi la magawo khumi la tirigu wanu, kapena la vinyo wanu, kapena la mafuta anu, kapena woyamba kubadwa ng'ombe zanu, kapena la nkhosa ndi mbuzi zanu, kapena zowinda zanu zilizonse muzilonjeza, kapena nsembe zanu zaufulu, kapena nsembe yokweza ya mdzanja lanu. Koma muzizidya pamaso pa Yehova Mulungu wanu, malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha, inu ndi ana anu amuna, ndi ana anu akazi, ndi antchito anu amuna, ndi antchito anu akazi, ndi mlevi ali mmodzi mwanu. Ndimukondwere pamaso pa Yehova Mulungu wanu, muzonse mudazigwira ndi dzanja lanu. Dzichenjerani nokha, musataye mlevi masiku onse akukhala inu mdziko mwanu. Zakudya nyama. Akadzakuza maliri a dziko lanu Yehova Mulungu wanu, mungana nena ndi inu, ndipo mukadzati, ndidye nyama, popeza moyo wanga ukumba kudya nyama. Mudye nyama monga omwe monse ukumba moyo wanu. Malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha kuyikako dzina lake, akakuta ni mphirani, muziphako ng'ombe zanu, ndi nkhosa, ndi mbuzi zanu zimene Yehova anakupatsani, monga ndinakuwuzani. Ndikuzidya mmudzi mwanu, monga umo monse ukumba moyo wanu. Koma monga umo amadya mphoyo ndi ngondo, momwemo uzizidya. Odetsa ndi oyera, adyeko chimodzimodzi. Koma mulimbikepo ndi kusadya mwaziwo, popeza mwazi ndiwo moyo. Nimusamadya moyo, pamodzi ndi nyama yake. Musamadya uwu, muthire pansi ngati madzi. Musamadya uwu, kuti chikukomereni inu, ndi ana anu, akudza mbuyo mwanu, pakuchita inu zoyenera pamaso pa Yehova. Zopatulika zanu zokha zimene muli nazo, ndi zowinda zanu, muzitenge, ndi kupita nazo kumalo amene Yehova adzasankha. Ndipo mupereke nsembe zanu zopyereza, nyama zawo ndi mwazi wawo, paguwa la nsembe la Yehova Mulungu wanu. Ndipo athire mwazi wa nsembe zanu zophera paguwa la nsembe la Yehova Mulungu wanu, koma nyama yake muidye. Samalirani ndikumvera mawu awa onse ndikuwuzaniwa, kuti chikukomereni inu, ndi ana anu akudza mbuyo mwanu nthawi zonse, pochita inu zokoma ndi zoyenera pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Pamene Yehova Mulungu wanu akadzadulatwa mitundu pamaso panu, kumene mulo wako kuwalandira, ndipo mutawalandira ndi kukhala mdziko lawo, dzichenjerani nokha mungakodwe ndi kuwatsata. Atawonongeka pamaso panu, ndikuti mungafunsire milungu yawo, ndikuti, amitundu awa atumikira milungu yawo bwanji? Ndichite momwe mwinenso. Musamatero ndi Yehova Mulungu wanu, pakuti zilizonse zinyansira Yehova, zimene azida iye. Iwowa anazichitira milungu yawo, pakuti angakhale ana awa amuna ndi ana awa akazi awatentha mmoto nsembe ya milungu yawo. Chilichonse ndikuwuzani, muchisamalire kuchichita. Musamaonjezako kapena kuchepyako. Deuteronomo mutu 13. Achenjere nawo wanyenga, kuwapembedzetsa mafano. Akauka pakati pa inu mneneri, kapena wakulota maloto, nakakupatsani chizindikiro kapena chozizwa, ndipo chizindikiro kapena chozizwa danenachi chifika, ndikuti titsate milungu ina, imene simunaidziwe, ndikuitumikira, musamamvera mawu a mneneri uyu, kapena wolota maloto uyu, popeza Yehova Mulungu wanu akuyesani, kuti adziwe ngati mukonda Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse. Muziyenda kutsata Yehova Mulungu wanu, ndi kumuopa, ndi kusunga malamulo ake, ndi kumvera mawu ake, ndi kumtumikira iye, ndi kummamatira. Ndipo mneneriyo, kapena wolota malotoyo, mumuphe, popeza ananena chosiyanitsa ndi Yehova Mulungu wanu, amene anakutulutsani mdziko la Ejipito, nakuwombolani mnyumba ya ukapolo, kuti akucheteni mutaye njira imene Yehova Mulungu wanu anakulamulirani muziendamu. Potero, muzichotsa choyipacho pakati pa inu. Mbale wanu, ndiye mwana wa mai wanu, kapena mwana wanu womamuna, kapena mwana wanu wa mkazi, kapena mkazi wa kumtima kwanu, kapena bwenzi lanu, ndiye ngati moyo wanu wanu, akakukakamizani mtseri ndikuti, tipite titumikire milungu ina, imene simunaidziwe inu, kapena makolo wanu, ndiyo milungu ya mitundu ya anthu akuzungulira inu, akukhala pafupi pali inu, kapena akukhala patali pali inu, kuyambira malekezero a dziko lapansi, kufikira malekezero ena a dziko lapansi, musamavomerezana naye, kapena kumvera iye, diso lanu lisamchitire chifundo, kapena kumleka, kapena kumbisa, koma muzimupha ndithu, liyambe dzanja lanu kukhala pa iye kumupha, ndi pamenepo dzanja la anthu onse. Nimuzimponya miyala kuti afe. Popeza anayesa kukuchetani, muleke Yehova Mulungu wanu, amene anakutulutsani mdziko la Ejipito, mnyumba ya ukapolo. Kuti Israeli yense amve ndi kuopa, ndi kusaonjeza kuchita choyipa chotere chonga ichi pakati pa inu. Ukamva za umodzi wa mizinda yanu, imene Yehova Mulungu wanu akupatsani kukhalako ndi kuti amuna ena opanda pake anatuluka pakati pa inu nacheta okhala mzinda mwawo ndi kuti timuke titumikire milungu ina imene simunaidziwe. Pamenepo muzifunsira ndi kulondola ndi kufunsitsa. Ndipo taonani chikakhala choona chatsimikizika chinthuchi kuti chonyansa chotere chachitika pakati pa inu, mudzikanthatu okhala mzinda muja ndi lupanga lakuthwa. Ndi kuononga konse, ndi zonse ziri mwemo, ng'ombe zake zomwe, ndi lupanga lakuthwa. Ndipo muzikundika zofunkha zake zonse pakati pa khwala lapake. Nimutenthe ndi moto mzinda, ndi zofunkha zake zonse konse, pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Ndipo udzakhala mulu kunthawi zonse. Asaumangenso. Ndipo pasamamatire padzanja panu kanthu kachinthu choti chiwonongeke, kuti Yehova aleke mkwiyo wake wa ukali, nakuchitireni chifundo, ndikukumverani nsoni, ndikukuchulukitsani monga analumbirira makolo anu. Pakumvera inu mawu a Yehova Mulungu wanu, kusunga malamulo ake onse, amene ndikuuzani lero lino, kuchita zoyenera pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Deuteronomo, mutu 14. Zanyama yodyedwa ndiyo sajedwa. Inu ndinu ana a Yehova Mulungu wanu. Musamadzicheka, kapena kumeta tsitsi pakati pa maso chifukwa cha akufa. Popeza ndinu mtundu wa anthu opatulikira Yehova Mulungu wanu, ndipo Yehova anakusankhani mukhale mtundu wa anthu wapaokha, waiyeyekha. Mwa mitundu yonse ya anthu okhala pa nkhope pa dziko lapansi. Za nyama zodyeka, ndizo sadyeka, ndiza kufa zodetsa munthu. Musamadya chonyansa chilichonse. Nyamazi muyenera kumadya ndi izi. Ng'ombe, nkhosa, ndi mbuzi. Ngondo, ndi nswala, ndi mphoyo. Ndi mphalapala, ndi ngoma, ndi nyumbu, ndi mbalale. Ndipo nyama iliyonse yogawanika chiboda, nikhala yogawanika adi chiboda, nibzikula, imeneyo muyenera kudya. Koma izi zokha simuyenera kuzidya mwazobzikulazo. Kapena azogawanika chiboda. Ngamira, ndi kalulu, ndi mbira, popeza zibzikula, koma zosagawanika chiboda, muziyese zodetsa. Ndi nkumba, popeza igawanika chiboda, koma yusa bzikula, muyesi yodetsa. Musamadya nyama yao, musamakhudza mitembo yao. Mwazonse ziri mmadzi, muyenera kumadya izi. Ziri zonse ziri nazo zipyepye ndi mamba, zimenezi muyenera kumadya. Koma ziri zonse zopanda chipyepye, kapena mamba, musamadya. Muziyese zonyansa. Mbalame zosadetsa zonse muyenera kumadya. Koma izi, ndizimene simuyenera kumadya. Mpungu ndi nkwazi, ndi chikambi, ndi kamtema, ndi mpamba, ndi muimba monga mwa mtundu wake, ndi kwangwala aliyense monga mwa mtundu wake, ndi nthiwatiwa, ndi chipudo, ndi kakowa, ndi kabawi monga mwa mtundu wake, ndi nkutukutu, ndi manchichi, ndi tsekwe, ndi vuo, ndi dembo, ndi nswankhono, ndi indwa, ndi chimeza, monga mwa mtundu wake, ndi sadzu, ndi mleme. Ndipo zokwawa zonse zakuwuluka, muziyesa zonyansa, musamazidya. Mbalame zonse zosadetsa, muyenera kumadya. Musamadya chinthu chilichonse chitafa chokha, muzipereka icho kwa mulendo ali mmodzi mwanu, achidye ndiye. Kapena uchigulitse kwa mulendo, popeza ndinu mtundu wa anthu wopatulika wa Yehova Mulungu wanu. Musamaphika mwana wa mbuzi mu mkaka wa amake. Zali modzi mwa magawo khumi. Muzipereka ndithu limodzi la magawo khumi la zipatso zonse za mbewu zanu, zofuma kumunda chaka ndi chaka. Ndipo muzidye pamaso pa Yehova Mulungu wanu, malo mmene asankhamo iye kukhalitsamo dzina lake. Limodzi la magawo khumi la tirigu wanu, la vinyo wanu, ndi la mafuta anu, ndi oyamba kubadwa a ng'ombe zanu, ndi ya nkhosa, ndi mbuzi zanu, kuti muphunzire kuopa Yehova Mulungu wanu masiku onse. Ndipo ikakakutalikirani njira, kotero kuti simungathe kulinyamula, popeza malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha kuyikapo dzina lake akutanimphirani, atakudalitsani Yehova Mulungu wanu, pamenepo mulisinthe ndalama. Ndikumanga ndalama ikhale mdzanja mwanu, ndikupita kumalo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha. Ndipo mugule ndi ndalamazo chilichonse moyo wanu ukumba, ng'ombe kapena nkhosa, kapena vinyo, kapena chakumwa cholimba, kapena chilichonse moyo wanu ukufunsani. Nimudye pomwepo pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Ndikukondwera inu ndi apa banja panu. Koma mlevi wokhala mmodzi mwanu musamamtaya, popeza alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi inu. Pakutha pake pa zaka zitatu, muzitulutsa magawo onse a magawo khumi a zipatso zanu za chaka icho, ndi kuwalinditsa mmodzi mwanu. Ndipo abwere mlevi, popeza alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi inu, ndi mlendo, ndi ana amasiye, ndi mkazi wamasiye okhala mmodzi mwanu, nadye nakute, kuti Yehova Mulungu wanu akakudalitseni mu ntchito zonse za dzanja lanu muzichitazi. Deuteronomo mutu 15. Za chaka cha chilekerero. Pakutha pake pa zaka zisanu ndi ziwiri pakhale chilekerero. Chilekererocho ndi ichi: okongoletsa onse alekere chokongoletsa mnansi wake, asachifunse kwa mnansi wake kapena mbale wake, popeza analalikira chilekerero cha Yehova. Muyenera kuchifunsa kwa mlendo, koma chanu chilichonse chili ndi mbale wanu, dzanja lanu lichilekerere. Ndiko kuti pasakhale wa umphawi mwa inu, pakuti Yehova adzakudalitsani kwambiri mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu chanu. Chokhachi, mumvere chimverere mawu a Yehova Mulungu wanu, kuti musamalire kuchita malamulo awa onse amene ndikuwuzani lero lino. Popeza Yehova Mulungu wanu adzakudalitsani monga ananena nanu. Ndipo mudzakongoletsa mitundu ambiri, osakongola nokha. Nimudzachita ufumu pa mitundu ambiri, koma iwo sadzachita ufumu pa inu. Za aumphawi ndi akapolo. Akakhala ndi inu munthu wa umphawi, ndiye wina wa abale anu, mu umodzi wa midzi yanu, mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani, musakhakala mtima wanu kapena kuwumitsa dzanja lanu kukaniza mbale wanu wa umphawi, koma muzimtansira dzanja lanu ndithu ndi kumkongoletsa ndithu zofikira kusowa kwake monga umo amasowa. Dzichenjerani, mungakhale mawu opanda pake mu mtima mwanu, ndikuti, chayandika changa chachisanu ndi chiwiri, chaka chachirekerero. Ndipo diso lanu, lingayipire mbale wanu wa umphawi. Osampatsa kanthu, ndipo iye angalirire inu kwa Yehova. Ndipo mwa inu, mungakhale chimo. Muzimpatsa ndithu, osawawa mtima wanu pompatsa. Popeza, chifukwa cha ichi, Yehova Mulungu wanu adzakudalitsani mu ntchito zanu zonse, ndi mzonse muyikapo dzanja lanu. Popeza wa umphawi salekana mdziko, chifukwa chake ndikuwuzani ndikuti, dzanja lanu mulitansile ndithu mbale wanu, ndi ozunzika anu, ndi aumphawi anu a mdziko mwanu. Lamulo la pakapolo. Mukagula mbale wanu, muhebri wa mamuna kapena muhebri wa mkazi, ndipo adzakutumikira zaka zisanu ndi chimodzi, koma chaka chachisanu ndi chiwiri, umlole achoke kwanu wa ufulu. Ndipo pomlola iwe, achoke kwanu wa ufulu, musamamlola achoke wopanda kanthu. Mumlemeze nazo za nkhosa ndi mbuzi zanu, ndi zapopondera mphesa, ndi zamusungira vinyo, monga Yehova Mulungu wanu anakudalitsani mu mninkhe uyu. Ndipo mukumbukire kuti munali akapolo mdziko la Ejipito. Ndipo Yehova Mulungu wanu anakuwombolani. Chifukwa chake ndikuwuzani ichi lero lino. Ndipo kudzakhala akanena ndi inu, sindituluka kuchoka kwa inu, popeza akonda inu ndi nyumba yanu, popeza kumkomera kwanu, pamenepo muzitenga lisungulo. Ndikulipisa mkutu mwake, kulikanikiza ndi chitseko. Ndipo adzakhala kapolo wanu kosalekeza. Muzichitanso momwemo ndi adzakazi anu. Musamayesa nchosautsa pomulola akuchokereni wa ufulu. Popeza anakugwirirani ntchito zaka zisanu ndi chimodzi, monga olipidwa wakulandira chowirikiza. Potero, Yehova Mulungu wanu adzakudalitsani mzonse muzichita. Za nyama zoyamba kubadwa. Za zimuna zonse zoyamba kubadwa, zobadwa mongombe zanu, ndi mwankhosa ndi mbuzi zanu, muzizipatulira Yehova Mulungu wanu. Musamagwiritsa ntchito yoyamba kubadwa mongombe zanu, kapena kusenga yoyamba kubadwa yankhosa, kapena mbuzi zanu. Muzidye chaka ndi chaka pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Malo amene Yehova adzasankha, inu ndi ya mbanja mwanu. Koma ikakhala nacho chirema, yotsimphina, kapena yakhungu, chirema chilichonse choyipa, musamayiphera nsembe Yehova Mulungu wanu. Muidye mudzi mwanu, odetsa ndi woyera aidye chimodzimodzi, monga mphoyo ndi nswala. Mwazi wake wokha musamadya, muthire pansi ngati madzi. Deuteronomo, Mutu 16. Zikondwerero za Pasaka, za Masabata, ndi za Misasa. Samalirani mwezi wa Abibu, kuti muzichitira Yehova Mulungu wanu Pasaka. Popeza mwezi wa Abibu, Yehova Mulungu wanu anakutulutsani mdziko la Ejipito usiku. Ndipo muziphera Yehova Mulungu wanu nsembe ya Pasaka. Yankhosa ndi yang'ombe. Malo amene Yehova adzasankha kukhalitsamo dzina lake. Musamadyera nayo mkate wa chotopitsa masiku asanu ndi awiri, mudyere nayo mkate wopanda chotopitsa. Ndiwo mkate wa chizunziko, popeza munatuluka mdziko la Ejipito mufulumira. Kuti mukumbukire tsiku lotuluka inu mdziko la Ejipito masiku onse a moyo wanu. Ndipo mmalire mwanu monse, musaoneke chotupitsa masiku asanu ndi awiri. Nyama yomwe muyiphere nsembe tsiku loyamba madzulo, isatsaleko usiku wonse kufikira mmawa. Simuyenera kuphera nsembe ya Pasaka mmidzi yanu iliyonse, imene Yehova Mulungu wanu akupatsani. Koma pamalo pamene Yehova Mulungu wanu adzasankha kukhalitsapo dzina lake. Pamenepo muphere nsembe ya Pasaka. madzulo, polowa dzuwa, nyengo ya kutuluka inu mu Egipito. Ndipo muyiphike ndi kuidya malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha, koma mmawa mwake mubwerere kunka ku mahema anu. Masiku asanu ndi limodzi, muzidya mkati wopanda chotupitsa, ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo loletsa la Yehova Mulungu wanu, musamagwira ntchito pamenepo. Mudziwerengere masabata asanu ndi awiri, muyambe kuwerenga masabata asanu ndi awiri, poyambira kusenga tirigu wanu wachiwiri. Ndipo muchitire Yehova Mulungu wanu chikondwerero cha masabata, ndiwo msonkho wa ufulu wa dzanja lanu, umene muupereke monga Yehova Mulungu wanu akudalitsani. Ndipo mukondwere pamaso pa Yehova Mulungu wanu, inu ndi ana anu amuna, ndi ana anu akazi, ndi antchito anu amuna, ndi antchito anu akazi, ndi mlevi wokhala mmodzi mwanu, ndi mlendo, ndi mwana wamasiye, ndi mkazi wamasiye wokhala pakati pa inu, malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha kukhalitsako dzina lake. Ndipo mukumbukire kuti munali akapolo mu Egipito, musamalire kuchita malemba awa. Muzichitire chikondwerero cha misasa masiku asanu ndi awiri, mutasunga zapadwale ndi zamopondera mphesa. Nimukondwere mmadyerero mwanu, inu ndi ana anu amuna, ndi ana anu akazi, ndi antchito anu amuna, ndi antchito anu akazi, ndi mlevi, ndi mlendo, ndi mwana wamasiye, ndi mkazi wamasiye okhala mmudzi mwanu. Masiku asanu ndi awiri muchitire Yehova Mulungu wanu madyerero mmalo amene Yehova adzasankha. Popeza Yehova Mulungu wanu adzakudalitsani mzipatso zanu zonse ndi mchito zonse za manja anu, nimukondwere munsemo. Amuna onse azioneka pamaso pa Yehova Mulungu wanu mmalo amene Iye adzasankha, katatu mchaka, pa chikondwerero cha mkate wopanda chotopitsa, pa chikondwerero cha masabata, ndi pa chikondwerero cha misasa. Ndipo asaoneke pamaso pa Yehova wopanda kanthu. Apereke yense monga mwa mphatso ya mdzanja lake, monga mwa mdalitso wa Yehova Mulungu wanu anakupatsani. Za oweruza milandu. Mudziyikire oweruza ndi akapitawo mʼmidzi yanu yonse imene Yehova Mulungu wanu akupatsani monga mwa mafuko anu. Ndipo aweruze anthu ndi chiweruzo cholungama. Musamapotoza chiweruzo, musamasamalira munthu kapena kulandira chokometsera mulandu. Popeza chokometsera mulandu chidetsa maso anzeru ndi kuipsa mawu a olungama. Chilungamo, chilungamo ndicho muzichitsata kuti mukhale ndi moyo ndi kulandira dziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani. Musazike zifanizo zilizonse pafupi pa guwa la nsembe la Yehova Mulungu wanu limene mwadzimangira. Ndipo musamadziutsira choyimiritsa chilichonse chimene Yehova Mulungu wanu adana nacho. Deuteronomo Mutu 17. Musamaphera Yehova Mulungu wanu nsembe ya ng'ombe kapena nkhosa yokhala nacho chirema kapena chilichonse choyipa, pakuti chinyansira Yehova Mulungu wanu. Akapeza pakati panu mudzi wanu wina umene anakupatsani Yehova Mulungu wanu, wamamuna kapena wamkazi wakuchita chili choyipa pamaso pa Yehova Mulungu wanu ndi kulakwira chipangano chake, nakatumikira milungu ina nayigwadira iyo, kapena dzuwa, kapena mwezi, kapena wina wakhamu la kuthambo losauza ine, ndipo akakuwuzani ni mudamva, pamenepo muzifunsira ndipo taonani, chikakhala choonadi choti nzenizeni chonyansachi chachitika mu Israele, pamenepo mutulutse mamunayo kapena mkaziyo anachita choyipacho, kunka naye kuzipata zanu, ndiye wa mamuna kapena wa mkazi, ndipo muaponye miyala kuti afe. Pakamwa pamboni ziwiri kapena zitatu, amuphe iye amene akuti afe. Asamuphe pakamwa pamboni imodzi. Liyambe kungwera dzanja la mboniyo kumupha, pamenepo dzanja la anthu onse. Potero, muzichotsa choyipacho pakati panu. Ukakukanikani mlandu pouweruza, ndiwo wakunena za mwazi, kapena za kutsutsana, kapena za kupandana, ndiyo milandu ya kutengana mmidzi mwanu, pamenepo muziuka, ndi kukwera kunka kumalo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha. Nimufike kwa ansembe, alevi, ndi kwa uweruza wa mmasiku wawo, nimufusire, ndipo adzakufotokozerani maweruzidwe ake, ndipo muchite, mumwe anena mawu, akufotokozeraniwo, kumalo amene Yehova adzawasankha. Ndimusamalire kuchita monga mwa zonse akulangizanizi. Monga momwe ananena malamulo akulangizani. Ndi monga mwa chiweruzo akufotokozerani muchite. Mawu akufotokozerani musamawapatukire kulamanja kapena kulamanzere. Koma munthu wakuchita modzikuza osamvera wansembe wokhala chiriri kutumikira pamaso pa Yehova Mulungu wanu kapena woweruza munthuyo afe. Ndipo muchotse choyipacho kwa Israele. Ndipo anthu onse adzamva ndi kuchita mantha, osachitanso modzikuza. Zakusankha mfumu ndizo muyenera. Mutakalowa mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani, ndi kulilandira lanu, ndi kukhalamo, ndipo mukanena, tidzikire mfumu, monga mitundu onse akutizinga, mumuyiketu mfumu yanu, imene Yehova Mulungu wanu adzayisankha. Wina pakati pa abale anu, mumuyike mfumu yanu. Simuyenera kudzikira mulendo wosakhala mbale wanu. Koma asadzichulukitsire akavalo iye, kapena kubwereretsa anthu ake ku Egipito kuti achulukitse akavalo. Popeza Yehova anati nanu, musamabwereranso njira iyi. Ndipo asadzichulukitsire akazi kuti ungapatuke mtima wake, kapena asadzichulukitsire kwambiri siliva ndi golide. Ndipo kudzali pakukhala iye pa mpando wa chifumu wa ufumu wake, adzilemberere chofanana cha chilamulo ichi mbuku. Achitenge pa ichi, chiri pamaso pa ansembe, alevi. Ndipo azikhala nacho, nawerengemo masiku onse a moyo wake, kuti aphunzire kuopa Yehova Mulungu wake, kusunga mawu onse a chilamulo ichi, ndi malemba awa kuwachita. Kuti mtima wake usadzikuze pa abale ake, ndi kuti asapatukire lamulolo. Kulamanja kapena kulamanzere, kuti achuluke masiku ake, mufumu wake, iye ndi ana ake, pakati pa Israele. Deuteronomo, mutu 18. Zoyenera ansembe ndi alevi. Ansembe alevi, fuko lonse la Levi, alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi Israele. Azizidya nsembe za moto za Yehova ndi cholowa chake. Alibe cholowa pakati pa abale awo, Yehova mwini wake ndiye cholowa chawo, monga ananena nawo. Ndipo zoyenera ansembe, awapatse anthu akuphera nsembe ndizo, ingakhale ng'ombe kapena nkhosa, azipatsa wansembe mwendo wa mwamba. Ndiya mmasaya ndi chifu. Zipatso zoyamba za tirigu wanu, za vinyo wanu, ndi za mafuta anu, ndi ubweya woyamba kuusenga muapatse izi. Popeza Yehova Mulungu wanu anawasankha mwa mafuko anu onse, ayimirire natumikire mdzina la Yehova. Iwo ndi ana awo amuna kosalekeza. Ndipo mlevi akachokera ku mudzi wanu wina mu Israeli monse, kumene akhalako, nakadza ndi chifuniro chonse cha moyo wake kumalo amene Yehova adzasankha, pamenepo azitumikira mdzina la Yehova Mulungu wake, monga amachita abale ake onse a Levi akuyimirirako pamaso pa Yehova. Chakudya chawo chizifanana. osawerengapo zolowa zake zogulitsa. Mulungu ayipidwa nawo anyanga ndi obwebweta ndi onse wotere. Mutakalowa mudziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani, musamaphunzira kuchita monga mwa zonyansa za mitundu aja. Asapezeke mwa inu munthu wakupitiriza mwana wake wamamuna kapena wamkazi ku moto wa ula, wosamalira mitambo kapena wosamalira kulira kwa mbalame kapena wanyanga, kapena wotsirika kapena wobwebweta kapena wopenduza kapena wofunsira akufa. Popeza aliyense wakuchita izi, Yehova anyansidwa naye. Ndipo chifukwa cha zonyansa izi, Yehova Mulungu wanu awapirikitsa pamaso panu. Mukhale angwiro ndi Yehova Mulungu wanu, pakuti amitundu awa amene mudzawalandira amamvera iwo akuyesa mitambo ndi awula, koma inu Yehova Mulungu wanu sakululani kuchita chotero. Lonjezo lakuti adzabadwa mneneri womveka. Yehova Mulungu wanu adzakuukitsirani mneneri wapakati panu, wa abale anu wonga ine muzimvera iye. Monga mwa zonse munafunsa Yehova Mulungu wanu mu Horebu tsiku la kusonkhana lija, ndikuti tisamvenso mawu a Yehova Mulungu wathu ndipo tisaonenso moto wa ukulu uwu kuti tingafe. Ndipo Yehova anati kwa ine, chokoma ananenachi, ndidzawaukitsira mneneri wapakati pa abale awo wonga iwe, ndipo ndidzampatsa mawu anga mkamwa mwake, ndipo adzanena nawo zonse ndi muuzazi. Ndipo kudzakhala kuti munthu wosamvera mawu anga amene amanena mdzina langa ndidzamfunsa, koma mneneri wakuchita modzikuza ndi kunena mawu mdzina langa amene sindinamulamulire anene kapena kunena mdzina la milungu ina, mneneri ameneyo afe. Ndipo mukati mtima mwanu, tidzazindikira bwanji mawu amene Yehova sananene? Mneneri akanena mdzina la Yehova, koma mawu adanenedwa wasachitika, nisafika, ndiwo mawu a Yehova sanawanene. Mneneriyo ananena modzikuza, musamuope iye. Deuteronomo mutu 19. Zamizinda yopulumukirako. Pamene Yehova Mulungu wanu ataononga mitundu amene Yehova Mulungu wanu akupatsani dziko lawo, ndipo mutalira ndi lalanu lanu ndikukhala mizinda mwawo ndi mnyumba zawo, pamenepo mudzipatulire mizinda itatu pakati pa dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanu lanu. Mudzikonzere njira ndi kugawa malire a dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanu lanu. Patatu, kuti wakupha munthu athawireko. Ndipo mulandu wa munthu wakupha mzake wakuthawirako nakhala ndi moyo ndiwo, wakupha mzake osatidala osamuda kale lonse, monga ngati munthu analowa ku nkhalango ndi mzake kutema mitengo ndi dzanja lake liyendetsa nkhwangwa kutema mtengo ndi nkhwangwa iguluka mpinimo, nikomana ndi mzake nafanayo, athawire kuwina wa mizinda iyi kuti akhale ndi moyo, kuti wolipsa mwazi angalondole wakupha mzake pokhala mtima wake watentha na mpeza, popeza njira njayitali namkantha kuti wafa, angakhale sanapalamule imfa poona sanamude kale lonse. Chifukwa chake ndikuwuzani ndikuti mudzipatulire mizinda itatu. Ndipo Yehova Mulungu wanu akakulitsa malire anu monga analumbirira makolo anu, ndikukupatsani dziko lonse limene ananena kwa makolo anu wapatsa ili, ukadzasunga lamulo ili lonse kulichita limene ndikuwuzani lero lino, kukonda Yehova Mulungu wanu ndikuyenda mnjira zake masiku onse, pamenepo mudziwonjezere mizinda itatu ina pamodzi ndi itatu iyi, kuti angakhetse mwazi wosachimwa pakati pa dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu, pangakhale mwazi pa inu. Koma munthu akamuda mzake, namulalira, ndikumuukira ndikumkantha moyo wake kuti wafa, nakathawira kuwina wa mizinda iyi, pamenepo akulu wa mzinda wake atumize ndikumtengako ndikumpereka mʼmanja mwa olipsa mwazi kuti afe. Diso lanu lisamchitire chifundo, koma muchotse mwazi wosachimwa mu Israeli kuti chikukomereni. Zakusendeza malire ndi zamboni yonama. Musamasendeza malire a mnansi wanu, amene adawayika iwo akale lomwe. Mcholowa chanu mudzalandirachi. Mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanu lanu. Mboni imodzi isamaukira munthu pa mphulupulu iliyonse, kapena chimo lililonse adalichimwa. Pakamwa pa mboni ziwiri kapena pakamwa pa mboni zitatu mlandu utsimikizike. Mboni ya chiwawa ikaukira munthu kumneneza kuti analakwa, pamenepo anthu onse awiri pakati pawo pali makaniwo aziima pamaso pa Yehova, pamaso pa ansembe ndi oweruza okhala mʼmasiku awa. Ndipo oweruza afunsitse bwino, ndipo taonani, mboniyo ikakhala mboni yonama yomnamizira mʼbale wake, mumchitire monga iye anayesa kumchitira mʼbale wake, mutero muchotse choyipacho pakati panu. Ndipo otsalawo adzamva nadzaopa ndi kusachitanso monga choyipacho pakati panu. Ndipo diso lanu lisachite chifundo, moyo kulipa moyo, diso kulipa diso, dzino kulipa dzino, dzanja kulipa dzanja, phazi kulipa phazi. Deuteronomo mutu 20. Malamulo a kunkhondo. Pamene mutuluka pa mdani wanu kunkhondo, ndikuona akavalo ndi magaleta ndi anthu akuchulukira inu, musawaopa. Popeza Yehova Mulungu wanu, amene anakukwezani kukutulutsani mʼdziko la Ejipito, ali ndi inu. Ndipo kudzali, pamene muyandikiza kunkhondo, ayandikize wansembe, nanene ndi anthu, nati nawo, tamverani Israeli. Muyandikiza kunkhondo lero pa adani anu. Musafumuka mitima yanu, musachita mantha, kapena kunjenjemera, kapena kuopsedwa pamaso pawo. Pakuti Yehova Mulungu wanu ndi wakumukananu, kugwirira inu pa adani anu, kukupulumutsani. Ndipo akapitawo anene ndi anthu ndi kuti, ndani munthuyo anamanga nyumba yatsopano osalowamo? Amuke nabwerere ku nyumba kwake kuti angafe kunkhondo nangalowemo munthu wina. Ndipo ndani munthuyo anauka munda wampesa osalawa zipatso zake? Amuke nabwerere ku nyumba yake kuti angafe kunkhondo nangalawe munthu wina zipatso zake. Ndipo munthuyo ndani anapala bwenzi ndi mkazi osamtenga? Amuke nabwerere ku nyumba kwake kuti angafe kunkhondo nangamtenge munthu wina. Pamenepo akapitawo ananenanso kwa anthu ndi kuti, munthuyo ndani wakuchita mantha ndi wofumuka mtima? Amuke nabwerere ku nyumba kwake, ingasungunuke mitima ya abale ake monga mtima wake. Ndipo kudzali, atatha akapitawo kunena ndi anthu, ayike akazemba makamu atsogolere anthu. Pamene muyandikiza mzinda kuchita nawo nkhondo, muziufuulira ndi mtendere. Ndipo kudzali, ukakubwezerani mawu a mtendere ndikukutsegulirani, pamenepo anthu onse opezeka mmwemo akhale akapolo anu, nadzakugwirirani ntchito ya thangata. Koma ukapanda kuchita za mtendere ndi inu, koma kuchita nkhondo nanu, pamenepo mumangire tsasa. Ndipo pamene Yehova Mulungu wanu aupereka mʼdzanja lanu, mukanthe amuna ake onse ndi lupanga lakuthwa, koma akazi ndi ana, ndi ng'ombe, ndi zonse zili mʼmzindamo, za nkhondo zake zonse, mudzifunkire nokha, ndipo mudye za nkhondo za adani anu, zimene Yehova Mulungu wanu anakupatsani. Muzitero nayo mizinda yonse yokhala kutali ndi inu, yosakhala mizinda ya mitundu awa. Koma za mizinda ya mitundu awa, imene Yehova Mulungu wanu akupatsani, ikhale cholowa chanu, musasiyeko chamoyo chilichonse chakupuma, koma muwaononge konse Ahiti, ndi Amori, Akanani, ndi Aperezi, Ahivi, ndi Ayebusi, monga Yehova Mulungu wanu anakulamulirani. Kuti angakuphunzitseni kuchita monga mwa zonyansa zawo zonse, amazichitira milungu yawo. Ndipo mungachimwire Yehova Mulungu wanu. Pamene mumangira tsasa mzinda masiku ambiri, pouthirira nkhondo kuugwira, usamaononga mitengo yake ndi kuyitema ndi nkhwangwa. Pakuti ukadyeko osayilika, pakuti mtengo wa mmunda ndiwo munthu kodi kuti umangire tsasa. Koma mitengo yoidziwa inu kuti sindiyo mitengo ya zipatso, imeneyi muiwononge ndi kuyilika. Ndipo mzinda wochita nanu nkhondo, muumangire machemba mpaka mukaugonjetsa. Deuteronomo, mutu 21. Zaophedwa mosadziwika. Akapeza munthu waphedwa mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanu lanu, nagona pa munda wosadziwika wakumkantha, pamenepo azituluka akulu anu, ndoweruza anu, nayese ku mizinda yomzinga wophedwayo. Ndipo kudzali kuti mzinda wakukhala pafupi kwa munthu wophedwayo, inde akulu a mzinda uwu atenge ng'ombe yayikazi yosagwira ntchito, yosakoka goli, ndipo akulu a mzinda uwu atsike nayo ng'ombeyo ku chigwa choyendako madzi, chosalima ndi chosabyala, nayidula khosi ng'ombeyo mchegwamo. Ndipo ansembe ana alevi ayandikize, pakuti Yehova Mulungu wanu anasankha iwo kumtumikira ndi kudalitsa mdzina la Yehova. Ndipo kutengana konse ndi kupandana konse kukonzeke monga mawu awa. Ndipo akulu onse a mzindawo wokhala pafupi pa munthu wophedwayo azisamba manja awo pa ng'ombeyo yodulidwa khosi mchigwamo. Nayankhe nati, manja athu sanakhetse mwazuwu ndi maso athu sanauone. Landirani Yehova chotetezera anthu anu Israeli, amene munawawombola, ndipo musalole mwazi wosachimwa ukhale pakati pa anthu anu Israeli. Ndipo adzawatetezera chamwaziwo. Chotero, mudzichotsere mwazi wosachimwa pakati panu, pakuti wachita choyenera pamaso pa Yehova. Zaka zotengedwa ku nkhondo. Pamene mutuluka kunka ku nkhondo ya pa adani anu, ndipo Yehova Mulungu wanu awapereka mmanja mwanu, ndipo muwagwira akhale akapolo anu, mukaona mwa akapolowa mkazi wokongola, mukamkhumba ndi kufuna mumtenge akhale mkazi wanu, pamenepo mufike naye kwanu ku nyumba yanu, ndipo amete tsitsi la pamutu pake ndi kuwenga makadabu ake, navule zovala za ukapolo wake, nakhale mnyumba mwanu, nalile atate wake ndi mayi wake mwezi wa mphumphu, ndipo atatero mulowe naye ndi kukhala mwamuna wake, ndiye akhale mkazi wanu. Ndipo kudzali mukapanda kukondwera naye, mumulole apite komwe afuna. Koma musangulitsa ndalama konse, musamamuyesa chuma popeza wamchepetsa. Mphamvu yaoyamba kubadwa. Munthu akakhala nawo akazi awiri, wina wokondana naye, wina wodana naye, nakambalira ana, wokondana naye ndi wodana naye yemwe, ndipo mwana wa mamuna woyamba akakhala wa iye uja anadana naye, pamenepo kudzali tsiku la kugawira ana ake amuna chuma chake, sangakhoze kuyesa mwana wa wodana naye woyamba kubadwa, wosati mwana wa wodana naye ndiye woyamba kubadwatu. Koma azivomereza wobadwa woyamba mwana wa wodana naye, ndi kumuyirikizira gawo lake la zake zonse, popeza iye ndiye chiyambi cha mphamvu yake, zoyenera woyamba kubadwa nzake, za ana wopulukira osamvera. Munthu akakhala naye mwana wamamuna wopulukira, ndi wopikisana naye, wosamvera mawu a atate wake, kapena mawu a amayi wake, wosawamvera angakhale anamulanga, azimgwira atate wake ndi mayi wake, ndi kutulukira naye kwa akulu a mzinda wake, ndi kuchipata cha malo wake. Ndipo anene kwa akulu a mzinda wake, mwana wathu wamamuna uyu ndi wopulukira ndi wopikisana nafe, wosamvera mawu athu, ndiye womwazamwaza ndi woledzera. Pamenepo amuna onse a mzinda wake amponye miyala kuti afe. Chotero muchotse choyipacho pakati panu, ndipo Israeli onse adzamva nadzaopa. Zakuika wophedwa mumpachika. Munthu akakhala nalo tchimo loyenera imfa kuti amuphe, ndipo wampachika, mtembo wake usakhale pa mtengo usiku wonse, koma mumuike ndithu tsiku lomwero, pakuti wopachikidwa pa mtengo atembereredwa ndi Mulungu, kuti mungadetse dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu. Deuteronomo mutu 22. Za zoweta zolowerera. Mukapenya ng'ombe kapena nkhosa ya mbale wako zili kusokera, musamazilekerera, muzimbwezera mbale wanu ndithu. Ndipo ngati mbale wanu sakhala pafupi ndi inu, kapena mukapanda kumdziwa, mubwere nayo kwanu ku nyumba yanu, kuti ikhale kwanu kufikira mbale wanu akaifuna, ndipo wambwezera iyo. Mutere nayenso bulu wake, mutere nachonso chovala chake, mutere nachonso chotayika chilichonse cha mbale wanu, chakumtayikira mukachipeza ndinu. Musamazilekerera. Mukapenya bulu kapena ng'ombe ya mbale wanu zitagwa mnjira, musamazilekerera. Mumthandize ndithu kuziutsanso. Zosayenerana zisaphatikizike. Mkazi asavale chovala cha mwamuna, kapena mwamuna asavale chovala cha mkazi, pakuti aliyense wakuchita izi, Yehova Mulungu wanu anyansidwa naye. Mukachipeza chisa cha mbalame panjira, mumtengo kapena panthaka pansi, muli ana kapena mazira, ndi make alikuumatira ana kapena mazira, musamatenga make pamodzi ndi ana. Mululetu make amuke, koma mudzitengere ana, kuti chikukomereni ndi kuti masiku anu achuluke. Pamene mumanga nyumba yatsopano, muzimanga kumpanda pa tsindwi lake, kuti ungatengere nyumba yanu mwazi akagwako munthu. Musamabzala mbewu zosiyana munda wanu wampesa, kuti zingayiphidwe mbewu zonse udazibzala, ndi zipatso za munda wampesa zomwe. Musamalima ndi bulu ndi ng'ombe zikoke pamodzi. Musamavala nsalu yosokonezeka ya ubweya pamodzi ndi thonje. Mudzipangire mphonje pa ngodya zinayi za chofunda chanu chimene mudzifunda nacho. Za akazi onenezedwa. Munthu akatenga mkazi nalowana naye na muda, namneneza zowutsa mbiri ya manyazi ndi kumveketsa dzina loyipa ndi kuti, ndinamtenga mkazi uyu, koma polowana naye sindinapeze zizindikiro zakuti ndiye namwali ndithu, pamenepo atate wa namwaliyo ndi mayi wake azitenga ndi kutuluka nazo zizindikiro za unamwali wake wa namwaliyo, kunka nazo kwa akulu a mzinda kuchipata. Ndipo atate wa namwaliyo azinena kwa akulu, ndinampatsa munthu uyu mwana wanga wa mkazi akhale mkazi wake, koma amuda. Ndipo taonani, wamnenetsa zowutsa mbiri ya manyazi, ndi kuti sindinapeze zizindikiro za unamwali wake mwana wako wa mkazi. Koma si izi zizindikiro za unamwali wa mwana wanga wa mkazi. Ndipo azifunyulula chovalacho pamaso pa akulu a mzindawo, Pamenepo akulu a mzindawo azitenga munthuyu ndi kumukwapula, ndi kumulipitsa masekeli makumi okhaokha khumi a siliva ndi kuyipereka kwa atate wa namwaliyo, popeza anamveketsa dzina loyipa namwali wa Israeli. Ndipo azikhala mkazi wake, sangathe kumchotsa masiku ake onse. Koma chikakhala choona ichi, kuti zizindikiro zakuti ndiye mnamwali zidamsowa namwaliyo, pamenepo azimtulutsa namwaliyo kukumula nyumba ya atate wake. Ndipo amuna a mzinda wake azimponya miyala kuti afe, popeza anachita chopusa mu Israeli, kuchita chigololo nyumba ya atate wake. Chotero uzichotsa choyipacho pakati panu. Zoyanjana zosaloledwa. Akampeza munthu ali kugona ndi mkazi wokwatibwa ndi mwamuna, afe onse awiri, mwamuna wogona ndi mkazi ndi mkazi yemwe. Chotero muzichotsa choyipacho mwa Israeli. Pakakhala namwali wosadziwa mwamuna, wopalidwa ubwenzi ndi mwamuna, ndipo anampeza mu mzinda mwamuna nagona naye, muziwatulutsa onse awiri kunka nawo ku chipata cha mzinda uwo ndi kuwaponya miyala kuti afe. Namwaliyo popeza sanafuwule, angakhale anali mu mzinda. Ndi mwamuna, popeza anachepetsa mkazi wa mnansi wake. Chotero muzichotsa choyipacho pakati panu. Koma mwamuna akapeza namwali wopalidwa bwenzi kuthengo, namgwira mwamunayo nagona naye, pamenepo afe mwamuna yekha wogona naye. Koma namwaliyo musamamchitira kanthu. Namwaliyo alibe tchimo loyenera imfa, pakuti mlandu uwu ukunga munthu waukira mzake namupha, pakuti anampeza kuthengo. Namwali wopalidwa bwenziyo anafuula, koma panalibe wampulumutsa. Munthu akapeza namwali wosadziwa mwamuna ndiye wosapalidwa ubwenzi, nakamgwira nagona naye, napezedwa iwo, pamenepo mwamuna amene anagona naye azipatsa atate wake wa namwaliyo masekeli makumi asanu a siliva, ndipo azikhala mkazi wake, popeza anamchepetsa, sangathe kumchotsa masiku ake onse. Munthu asatenge mkazi wa atate wake kapena kuvula atate wake. Deuteronomo mutu 23. Oletsedwa ku msonkhano wa Yehova. Munthu wofulika kapena woduka chiwalo cha umuna asalowe mu msonkhano wa Yehova. Mwana wa mchigololo asalowe mu msonkhano wa Yehova, ngakhale mbado wake wa khumi usalowe mu msonkhano wa Yehova. Mwamoni kapena Mmoabu asalowe mu msonkhano wa Yehova, ngakhale mbado wawo wa khumi usalowe mu msonkhano wa Yehova ku nthawi zonse, popeza sana kumane nanu ndi mkate ndi madzi mnjira muja munatuluka mu Ejipito. Popezanso anakulembererani Balaamu mwana wa Beori wa ku Petori wa Mesopotamia kuti akutemberereni. Ndipo Yehova Mulungu wanu sanafune kumvera Balaamu, koma Yehova Mulungu wanu anakusandulizirani tembelerolo likhale mdalitso, popeza Yehova Mulungu wanu anakukondani. Musawafunira mtendere kapena chowakomera masiku anu onse ku nthawi zonse. Musamanyansidwa naye mu Edomu, popeza ndiye mbale wanu. Musamanyansidwa naye mu Ejipito, popeza munali alendo mdziko lake. Ana obadwa nawo ambadwa wachitatu alowe mu msonkhano wa Yehova. Nkhondo yanu ikatuluka pa adani anu, mudzisunge kusachita choyipa chilichonse. Pakakhala munthu pakati pa inu ndiye wosayera chifukwa cha chochita usiku, azituluka kunja kwa chigono asalowe pakati pa chigono. Koma kudzali pofika madzulo asambe mmadzi, ndipo litalowa dzuwa alowe pakati pa chigono. Mukhale nawo malo kunja kwa chigono kumene muzimukako kuthengo, ndi mukhale nacho chokumbira mwa zida zanu, ndipo kudzali pakukhala inu pansi kuthengo mukumbe nacho. ndikutembenuka ndikufotsera chakutulukacho. Popeze Yehova Mulungu wanu ayenda pakati pa chigono chanu kukupulumutsani ndikupereka adani anu pamaso panu. Chifukwa chake chigono chanu chikhale chopatulika, kuti angaone kanthu kodetsa mwa inu ndikukupotolokerani. Za akapolo opulumuka, za achigololo, za okongoletsa mopindulitsa. Musamapereka kwa mbuye wake kapolo opulumuka, kwa mbuye wake kuthawira kwa inu akhale nanu pakati panu, kumalo asankhako iye mudzi mwanu mwina momkonda. Musamamsautsa. Pasakhale mkazi wachigololo pakati pa ana akazi a Israele, kapena wachigololo pakati pa ana amuna a Israele. Musamabwira nayo mphotho ya wachigololo kapena mtengo wake wa galu kulowa nazo mnyumba ya Yehova Mulungu wanu. Chifukwa cha chowinda chilichonse, pakuti onse awiriwa Yehova Mulungu wanu anyansidwa nawo. Musamakongoletsa mbale wanu mopindulitsa. Pindula ndalama, pindula chakudya, pindula kanthu kalikonse kokongoletsa. Mukongoletse mulendo mopindulitsa, koma mbale wanu musamukongoletsa mopindulitsa, kuti Yehova Mulungu wanu akudalitseni mwa zonse muzigwira ndi dzanja lanu mdziko limene mulowamo kulilandira. Mukawindira Yehova Mulungu wanu chowinda, musamachedwa kuchichita, popeza Yehova Mulungu wanu adzakufunsani za ichi ndithu ndipo mukadachimwako. Koma mukapanda kulonjeza chowinda, mulibe kuchimwa. Chotuluka pa milomo yanu muchisamalire ndi kuchichita, monga munalonjezera Yehova Mulungu wanu chopereka cha ufulu munachilonjeza pakamwa panu. Mukalowa mmunda wa mpesa wa mnansi wanu, mudyeko mpesa ndikukhuta nazo monga mufuna yeni. Koma musayika kanthu mchotengera chanu. Mukalowa mtirigu wosasenga wa mnansi wanu, mubudule ngala ndi dzanja lanu. Koma musasengako ndi chisenga tirigu wachiriri wa mnansi wanu. Deuteronomo mutu 24. Zakalata ya chilekaniro, chikole, kuba munthu khate. Munthu akatenga mkazi akhale wake kudzali, ngati sapeza ufulu pamaso pake, popeza anapeza mwa iye kanthu kosayenera, amulembere kalata ya chilekanitso ndikumpereka uyu mdzanja lake ndikumtulutsa mnyumba mwake. Ndipo atatuluka mnyumba mwake, amuke nakhale mkazi wa mamuna wina. Ndipo akamuda mamuna wachiwiriyo, nakamulemberanso kalata ya chilekanitso ndikumpereka uyu mdzanja lake, nakamtulutsa mnyumba mwake, kapena akamwalira mamuna wotsirizayo amene anamtenga akhale mkazi wake, pamenepo mamuna woyamba anamchotsayo sangathe kumtenganso akhale mkazi wake, atadetsedwa iye, pakuti ichi ndi chonyansa pamaso pa Yehova. Ndipo usamachimwitsa dziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu. Munthu akatenga mkazi watsopano, asatuluke ku nkhondo, kapena asamchititse kanthu kalikonse, akhale waufulu ku nyumba yake chaka chimodzi, nakondweretse mkazi adamtengayo. Munthu asalandire chikole mphero, ngakhale mwana mphero, popeza alandirapo chikole moyo wa munthu. Akampeza munthu wa bambale wake wina wa ana Israele, namuyesa kapolo kapena wamgulitsa afe wakubayo, potero muzichotsa choyipacho pakati panu. Chenjerani nayo nthenda yakhate, kusamaliratu ndi kuchita monga mwa zonse akuphunzitsani ansembe Alevi, monga ndinalamulira iwo, momwemo muzisamalira kuchita. Kumbukirani chimene Yehova Mulungu wanu anachitira Miriamu panjira potuluka inu mdziko la Ejipito. Zakukongoletsa. Mukakongoletsa mnansi wanu ngongole iliyonse, musamalowa mnyumba mwake kudzitengera chikole chake. Muime pabwalo ndi munthu amene umkongoletsayo azituluka nacho chikolecho kwa inu muli pabwalo. Ndipo akakhala munthu wa umphawi, musagone muli nacho chikole chake. polowa dzuwa mumbwezeretu chikolecho kuti agone mchovala chake ndikukudalitsani ndipo kudzakukhalirani chilungamo pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Zachifundo pa ntchito aumphawi, alendo ndi amasiye. Musamasautsa wolembedwa ntchito wakukhala waumphawi ndi wosauka wa abale anu kapena wa alendo ali mdziko mwanu mmidzi mwanu. Pa tsiku lake muzimpatsa kulipira kwake lisalowepo dzuwa pakuti ndiye waumphawi. Ndi mtima wake ukhumba uku kuti angakulirireni kwa Yehova ndipo kukukhalireni chimo. Atate asaphedwere ana, ndi ana asaphedwere atate. Munthu yense aphedwere chimo lake lake. Musamaipsa mlandu wa mulendo kapena wa ana amasiye kapena kutenga chikole chovala cha mkazi wa masiye. Koma muzikumbukira kuti munali akapolo mu Egypto ndi kuti Yehova Mulungu wanu anakuwombolaniko, chifukwa chake ndikuwuzani kuchita chinthu ichi. Mutasenga dzinthu zanu mmunda mwanu ndipo mwayiwala mtolo mmundamo, musabwererako kuwutenga. Ukhali wa mulendo wa mwana wa masiye ndi wa mkazi wa masiye kuti Yehova Mulungu wanu akudalitseni mchito zonse za manja anu. Mutagwedeza mtengo wanu wa azitona, musayeseso nthambi mutathanazo. Akhale a mulendo, a mwana wa masiye ndi a mkazi wa masiye. Mutatchera munda wanu wa mpesa, musakunkha pambuyo panu. Zikhale za mulendo, za mwana wa masiye ndi za mkazi wa masiye. Ndipo muzikumbukira kuti munali akapolo mdziko la Egypto, chifukwa chake ndikuwuzani kuchita chinthu ichi. Numeri mutu 25. Zamakwapulidwe awolakwa. Pakakhala ndewu pakati pa anthu, nakapita kukaweruzidwa iwowa, nakaweruza mlandu wawo weruza, azimasula wolungama namange woyipa. Ndipo kudzali, wochita choyipa akayenera amkwapule, woweruza amgonetse kuti amkwapule pamaso pake, amuwerengere zofikira choyipa chake. Amkwapule kufikira makumi anayi, asaonjezepo. Pakuti akaonjezapo ndi kumkwapula mikwapulo yambiri, angapeputse mbale wanu pamaso panu. Musamapunamiza ng'ombe popuntha tirigu. Zakukwatibwa mkazi ndi mlamu wake. Abale akakhala pamodzi nafa wina waiwowa wopanda mwana wa mamuna, mkazi wa wakufayo asakwatibwe ndi mulendo wakunja. Mbale wa mamuna wake alowane naye. Namtenge akhale mkazi wake, namchitire zoyenera mbale wa mamuna wake. Ndipo kudzali kuti woyamba kubadwa amene adzambala adzalowa dzina lake la mbale wake wakufayo, kuti dzina lake lisafafanizidwe mu Israeli. Ndipo ngati mamunayo safuna kutenga mkazi wa mbale wake, mkazi wa mbale wakeyo azikwera kunka kuchipata kwa akulu ndi kuti, mbale wa mamuna wanga akana kuutsira mbale wake dzina mu Israeli, safuna kundichitira ine zoyenera mbale wa mamuna. Pamenepo akulu wa mzinda wake amuitane ndi kulankhula naye. Ndipo akayimirira ndi kuti, sindifuna kumtenga. Pamenepo mkazi wa mbale wake azimuyandikiza pamaso pa akulu, nachotse nsapato yake kuphazi la mamunayo ndikumthira malovu pankhope pake. Ndikumuyankha ndi kuti, atere naye mamuna wosamanga nyumba ya mbale wake. Ndipo adzimutcha dzina lake mu Israeli. Nyumba ya uje anamchotsa nsapato. Akalimbana wina ndi mzake, nakayandikiza mkazi wa winayo kulanditsa mamuna wake mdzanja lawo mpandayo, nakatulutsa dzanja lake ndikumgwira kudzivalo. Pamenepo muzidula dzanja lake, diso lanu lisamchitire chifundo. Musamakhala nayo mtumba mwanu miyala ya miyeso iwiri, waukulu ndi waung'ono. Musamakhala nayo mnyumba yanu miyeso ya efa yosiyana, waukulu ndi waung'ono. Muzikhala nawo mwala wa muyeso wofikira ndi woyenera. Mukhale nawo muyeso wa efa wofikira ndi woyenera, kuti masiku anu achuluke mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani. Pakuti onse akuchita zinthu izi, onse akuchita chisalungamo, Yehova Mulungu wanu anyansidwa nawo. Amaleke afafanizike. Kumbukirani chochita inu, Amaleke panjira, potuluka inu mu Egipito. Kuti anakumana ndi inu panjira, nakantha onse ofowoka akutsala mbuyo mwanu. Pakulema ndi kutopa inu, ndipo sanaope Mulungu. Ndipo kudzali, pamene Yehova Mulungu wanu atakupumulitsirani adani anu onse ozungulira, mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu, kuti muzifafaniza chikumbutso cha Amaleke pansi pa thambo musamayiwala. Deuteronomo, Mutu 26. Chopereka cha zipatso zoyamba. Ndipo kudzali, utakalowa mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu, ndipo mwachilandira ndi kukhala mmwemo, kuti muzitengako zoyamba za zipatso zonse za nthaka, zakubwera nazo inu kuchokera mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani, ndi kuziyika mudengu, ndi kupita kumalo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha kukhalitsako dzina lake, ndipo mufike kwa wansembe wakukhala mmasiku awa, ndi kunena naye. Ndivomereza lero lino kwa Yehova Mulungu wako, kuti ndalowa mdziko limene Yehova analumbirira makolo athu, kuti adzatipatsa ili. Ndipo ansembe, alandire dengu mmanja mwanu, ndi kuuyika pa guwa la nsembe la Yehova Mulungu wanu. Ndipo muyankhe ndi kuti, pamaso pa Yehova Mulungu wanu, kholo langa ndiye Mwaramu wakuti atayike, natsika kunka ku Egipito, nagonera-gonera komweko, ali nawo anthu pang'ono, nasandukako mtundu waukulu, wamphamvu, ndi wochuluka anthu ake. Koma Aegipito anatichitira choyipa, natizunza, natisenza ntchito yolimba. Pamenepo tinafuwulira kwa Yehova, Mulungu wa makolo athu. Ndipo Yehova anamva mawu athu, napenya kuzunzika kwathu. Ndi ntchito yathu yolemetsa, ndi kupsinjika kwathu. Ndipo Yehova anatitulutsa mu Egipito ndi dzanja lamphamvu, ndi mkono wotambasuka, ndi kuopsa kwakukulu, ndi zizindikiro, ndi zodabwitsa. Ndipo anabwera nafe kumalo kuno, natipatsa dziko ili, ndilo dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi. Ndipo tsopano taonani, ndabwera nazo zoyamba za zipatso za nthaka, zimene inu Yehova mwandipatsa. Ndipo muziike pamaso pa Yehova Mulungu wanu, ndipo mukondwere nazo zokoma zonse zimene Yehova Mulungu wanu akupatsani. Inu ndi nyumba zanu. Inu ndi mlevi, ndi mlendo ali pakati panu. Limodzi la magawo khumi, chaka cha chitatu. Mutatha kugawa magawo khumi, zobala zanu zonse chaka cha chitatu, ndicho chaka chogawa magawo khumi, muzizipereka kwa mlevi, kwa mlendo, kwa mwana wa masiye, ndi kwa mkazi wa masiye, kuti adye mmidzi mwanu ndi kukhuta. Ndipo munene pamaso pa Yehova Mulungu wanu, ndachotsa zopatulika mnyumba mwanga, ndi kuzipereka kwa mlevi, ndi kwa mlendo, ndi kwa mwana wa masiye, ndi kwa mkazi wa masiye, monga mwalamulo lanu lonse munandilamulira ine. Sindinalakwire malamulo wanu kapena kuwayiwala. Sindinadye kumchisoni changa, kapena kuchotsako podetsedwa, kapena kuperekako kwa akufa, ndamvera mawu a Yehova Mulungu wanga. Ndachita monga mwa zonse munandilamulira ine. Penyani, muli mokhalamo mwanu mopatulika, mwamba, ndipo dalitsani anthu anu Israele, ndi nthaka imene munatipatsa, monga munalumbirira makolo athu, dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi. Lero lino Yehova Mulungu wanu akulamulirani kuchita malemba ndi maweruzo awa. Potero, muzimvera ndi kuwachita ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse. Mwalonjezetsa Yehova lero kuti adzakhala Mulungu wanu, ndi kuti mudzayenda mnjira zake, ndi kusunga malemba ake, ndi malamulo ake, ndi maweruzo ake, ndi kumvera mawu ake. Ndipo Yehova wakulonjezetsani lero kuti mudzakhala anthu ake apaokha, monga ananena ndi inu, ndi kuti mudzasunga malamulo ake onse. kuti akukulitseni koposa amitundu onse anawalenga, wolemekezeka, womveka dzina ndi waulemu. Ndikuti mukhale mtundu wa anthu wopatulikira Yehova Mulungu wanu monga ananena. Deuteronomo mutu 27 zakuutsa miyala ya chikumbutso atawoloka Yorodani. Ndipo Mose ndi akulu a Israeli anauza anthu nati, sungani malamulo onse ndi kuwuzani lero. Ndipo kudzali tsiku la kuwoloka inu Yorodani kulowa dziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani kuti mudziwutsire miyala yayikulu ndi kuyimata ndi njeresa. Ndipo mulemberepo mawu onse a chilamulo ichi mutawoloka kuti mulowe mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani, dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, monga Yehova Mulungu wa makolo anu ananena ndi inu. Ndipo kudzali mutawoloka Yorodani muutse miyala iyi ndi kuwuzani lero, mphiri la Ebala ndi kuyimata ndi njeresa. Ndipo komweko mumangire Yehova Mulungu wanu guwa la nsembe, guwa la nsembe la miyala, musakwezepo chipangizo cha chitsulo. Mumange guwa la nsembe la Yehova Mulungu wanu la miyala yosasema, ndi kuperekapo nsembe zopyereza kwa Yehova Mulungu wanu, ndi kuphera nsembe zoyamika ndi kudyapo ndi kukondwera pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Ndipo mulembere pa miyalayi mawu onse a chilamulo ichi mopenyeka bwino. Ndipo Mose ndi ansembe a Levi ananena ndi Israeli onse ndi kuti, khalani chete, imvanitu Israeli, lero lino mwasanduka mtundu wa anthu wa Yehova Mulungu wanu. Potero muzimvera mawu a Yehova Mulungu wanu ndi kuchita malamulo ake ndi malemba ake amene ndikuwuzani lero lino. Mdalitso ndi temberero ku Gerizimu ndi Ebala. Ndipo Mose anauza anthu tsiku lomwero ndi kuti, ayimirire awa pa phiri la Gerizimu kudalitsa anthu mutawoloka Yorodani, Simeoni ndi Levi ndi Yuda ndi Isakara ndi Yosefe ndi Benjamini. Nayimirire awa pa phiri la Ebala kutemberera Rubeni, Gadi ndi Asere ndi Zebuloni, Dani ndi Nafutali. Ndipo ayankhe a Levi ndi kunena kwa amuna onse a Israeli ndi mawu omveka, wotembereredwa munthu wakupanga fano losema kapena loyenga lonyansidwa nalo Yehova, ntchito ya manja a mmisiri ndi kuliyika m'malo a mtseri. Ndipo anthu onse ayankhe ndi kuti, amen. Wotembereredwa iye wakupeputsa atate wake kapena mayi wake. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wakusendeza malire a mnansi wake. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa wakusokeretsa wakhungu mnjira. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wakuipsa mlandu wa mulendo mwana wa masiye ndi mkazi wa masiye. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wakugona ndi mkazi wa atate wake popeza wavula atate wake. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wakugona ndi nyama iliyonse. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wakugona ndi mlongo wake mwana wa mkazi wa atate wake kapena mwana wa mkazi wa make. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wakugona ndi mpongozi wake. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wakukantha mnansi wake mseri. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wakulandira chamwazi chakuti akanthe munthu wosachimwa. Ndi anthu onse anene amen. Wotembereredwa iye wosavomereza mawu a chilamulo ichi kuwachita. Ndi anthu onse anene amen. Deuteronomo mutu 28 madalitso pakumvera kwawo. Ndipo kudzali mukadzamvera mawu a Yehova Mulungu wanu mwachangu ndi kusamalira kuchita malamulo ake onse amene ndikuwuzani lero, kuti Yehova Mulungu wanu adzakukulitsani koposa a mitundu onse a pa dziko lapansi. Ndipo madalitso awa onse adzakugwerani ndi kukupezani mukadzamvera mawu a Yehova Mulungu wanu. Mudzakhala odala mzinda ndi odala kubwalo. Zidzakhala zodala zipatso za thupi lanu ndi zipatso za nthaka yanu, ndi zipatso za zoweta zanu, zoswana za ngombe zanu, ndi zoswana za nkhosa zanu. Lidzakhala lodala dengu lanu, ndi choumbiramo mkate wanu. Mudzakhala odala polowa inu, mudzakhala odala potuluka inu. Yehova adzakantha adani anu akukuwukirani. Adzakudzerani njira imodzi, koma adzathawa pamaso panu njira zisanu ndi ziwiri. Yehova adzakulamulirani dalitso mkhokwe zanu, ndi mzonse mutulutsirako dzanja lanu. Ndipo adzakudalitsani mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani. Yehova adzakukhazikirani yekha mtundu wa anthu wopatulika, monga anakulumbirirani, ngati mudzasunga malamulo a Yehova Mulungu wanu ndi kuyenda mnjira zake. Ndipo anthu onse a pa dziko lapansi adzaona kuti akutchulani dzina la Yehova nadzakuopani. Ndipo Yehova adzakuchulukitsirani zokoma mzipatso za thupi lanu ndi mzipatso za zoweta zanu ndi mzipatso za nthaka yanu mdziko limene Yehova analumbirira makolo anu kuti adzakupatsani ilo. Yehova adzakutsegulirani chuma chake chokoma ndi chothambo la kumwamba kupatsa dziko lanu mvula mnyengo yake ndi kudalitsa ntchito zonse za dzanja lanu, ndipo mudzakongoletsa a mitundu ambiri osakongola nokha. Ndipo Yehova adzakuyesani mutu si mchira ayi. Ndipo mudzakhala wapamwamba pokha si wapansi ayi, ngati mudzamvera malamulo a Yehova Mulungu wanu amene ndikuwuzani lero kuwasunga ndi kuwachita. Osapatukira mawu aliwonse ndikuwuzani lero kulamanja kapena kulamanzere, kutsata milungu ina kuyitumikira. Matemberero pakusamvera kwawo. Koma kudzali mukapanda kumvera mawu a Yehova Mulungu wanu kusamalira kuchita malamulo ake onse ndi malemba ake amene ndikuwuzani lero, kuti matemberero awa onse adzakugwerani ndi kukupezani. Mudzakhala otembereredwa mzinda ndi otembereredwa pabwalo. Lidzakhala lotembereredwa dengu lanu ndi choumbiramo mkate wanu. Zidzakhala zotembereredwa zipatso za thupi lanu ndi zipatso za nthaka yanu, zoswana za ngombe zanu ndi zoswana za nkhosa zanu. Mudzakhala otembereredwa polowa inu ndi otembereredwa potuluka inu. Yehova adzakutumizirani temberero, chisokonezo ndi kudzudzula munsemo mukatulutsa dzanja lanu kuchita kanthu kufikira mwaonongeka, kufikira mwatayika msanga chifukwa cha zochita inu zoyipa zimene wandisiya nazo. Yehova adzakumamatiritsani mliri kufikira akakuthani kukuchotsani ku dziko kumene mupitako kulilandira. Yehova adzakukanthani ndi nthenda yowondetsa yachifuwa ndi malungo ndi chibayo ndi kutentha thupi ndi lupanga, chinsikwi ndi chinoni. Ndipo zidzakutsatani kufikira mwatayika. Ndipo thambo lanu lapamwamba pamutu panu lidzakhala ngati mkuwa ndi dziko lili pansi panu ngati chitsulo. Yehova adzasanduliza mvula ya dziko lanu ikhale fumbi ndi phulusa. Zidzakutsikirani kuchokera kumwamba kufikira mwaonongeka. Yehova adzalola adani anu akukantheni, mudzawatulukira njira imodzi koma mudzawathawa pamaso pawo njira zisanu ndi ziwiri, ndipo mudzagwedezeka pakati pa maufumu onse a dziko lapansi. Ndipo mitembo yanu idzakhala chakudya cha mbalame zonse za mlengalenga ndi zirombo zonse za pa dziko lapansi, ndipo palibe wakuziyingitsa. Yehova adzakukanthani ndi zirombo za ku Ejipito ndi nthenda yotuluka mudzi ndi chipere ndi mphere osachira nazo. Yehova adzakukanthani ndi misala ndi khungu ndi kuzizwa mu mtima. Ndipo mudzafufuza usana monga wa khungu amafufuza mu mdima. Ndipo simudzapindula nazo njira zanu, koma mudzakhala wopsinjika. Nadzakuberani masiku onse, opanda wina wakukupulumutsani. Mudzapalana ubwenzi ndi mkazi, koma mamuna wina adzagona naye. Mudzamanga nyumba osakhala mmwemo. Mudzaoka munda wampesa osalawa zipatso zake. Adzapha ng'ombe yanu pamaso panu osadya kwe inu. Adzalanda bulu wanu molimbana pamaso panu osakubwezerani. Adzapereka nkhosa zanu kwa adani anu wopanda wina wakukupulumutsani. Adzapereka ana anu amuna ndi akazi kwa anthu a mtundu wina. Ndipo mmaso mwanu mudzada ndi kupenyerera kuwalirira tsiku lonse, koma mulibe mphamvu mdzanja lanu. Mtundu wa anthu umene simuudziwa udzadya zipatso za nthaka yanu ndi ntchito zanu zonse. Ndipo mudzakhala wopsinjika ndi wophwanyika masiku onse. Nimudzakhala oyeruka chifukwa chomwe muchiona ndi maso anu. Yehova adzakukanthani ndi chilonda choyipa chosachira nacho ku maondo ndi kumiendo, kuyambira pansi pa phazi lanu kufikira pamwamba pa mutu panu. Yehova adzamukitsa inu ndi mfumu yanu imene mudzadziyikira kwa mtundu wa anthu umene simudziwa, inu kapena makolo anu. Ndipo mudzatumikirako milungu ina ya mitengo ndi miyala. Ndipo mudzakhala chodabwitsa ndi nkhani ndi mwambi mwa mitundu yonse ya anthu amene Yehova akutsogoleraniko. Mudzatuluka nazo mbewu zambiri kumunda, koma mudzakolola pang'ono, popeza dzombe lidzazitha. Mudzaoka mminda ya mpesa ndi kuilima, koma usamwa vinyo wake, kapena kutchera mpesa zake, popeza mbozi zidzaidya. Mudzakhala nayo mitengo ya azitona mmalire anu onse, osadzola mafuta, popeza zipatso za mitengo ya azitona zidzapululuka. Mudzabala ana amuna ndi akazi osakhala nawo, popeza adzalowa ukapolo. Mitengo yanu yonse ndi zipatso za nthaka yanu zidzakhala zawo za dzombe. Mlendo wokhala pakati panu adzakulirakulira inu, koma inu mudzachepera. Iye adzakukongoletsani, osamukongoletsa ndinu. Iye adzakhala mutu, koma inu ndinu mchira. Ndipo matemberero awa onse adzakugwerani nadzakulondolani ndi kukupezani kufikira mwaonongeka, popeza simunamvere mawu a Yehova Mulungu wanu kusunga malamulo ake ndi malemba ake amene anakulamulirani. Ndipo zidzakukhalirani inu ndi mbewu zanu ngati chizindikiro ndi chozizwa nthawi zonse, popeza simunamtumikire Yehova Mulungu wanu ndi chimwemwe ndi mokondwera mtima chifukwa cha kuchuluka zinthu zonse. Chifukwa chake mudzatumikira adani anu amene Yehova adzakutumizirani ndi njala ndi rudzu ndi usiwa ndi kusowa zinthu zonse, ndipo adzayika goli la chitsulo pakhosi panu kufikira atakuonongani. Yehova adzakutengerani mtundu wa anthu wochokera kutali kumalekezero a dziko lapansi monga iwuluka mphungu, mtundu wa anthu amene simunamve malankhulidwe awo, mtundu wa anthu wa nkhope yaukali wosamalira nkhope yaukalamba, wosamchitira chifundo mwana. Ndipo adzadya zipatso za ng'ombe zanu ndi zipatso za nthaka yanu kufikira mwaonongeka, wosakusiyirani tirigu, vinyo kapena mafuta, zoswana ng'ombe zanu, zoswana nkhosa zanu, kufikira atakuonongani. Ndipo adzakuzingani mmidzi mwanu monse, kufikira adzagwa malinga anu atali ndi olimba, amene munawakhulupirira mdziko lanu lonse. Inde adzakuzingani mmidzi mwanu monse, mdziko lanu lonse limene Yehova Mulungu wanu akupatsani. Ndipo mudzadya chipatso cha thupi lanu, nyama ya ana anu amuna ndi akazi amene Yehova Mulungu wanu anakupatsani, pakukumangirani tsasa ndi kukupsinjani adani anu. Mwamuna wololopo ukankhongono ndi wanyonga pakati pa inu, diso lake lidzayipira mʼbale wake. Ndi mkazi wa pamtima wake, ndi ana ake otsalira. Osapatsako mmodzi yense wa iwowa nyama ya ana ake ali mkudyayo. Popeza sikamtsalira kanthu. Pakukumangirirani tsasa, ndikukupsinjani mdani wanu mʼmidzi mwanu monse. Mkazi wololopoka nkhongono ndi wanyonga pakati pa inu, wosayesa kuponda pansi ndi phazi lake, popeza ndiye wanyonga ndi wololopoka nkhongono, diso lake lidzamuyipira mamuna wa pamtima pake. Ndi mwana wake wa mamuna ndi wa mkazi. Ndicho chifukwa cha matenda akutuluka pakati pa mapazi ake, ndi ana ake adzawabala. Popeza adzawadya mseri posowa zinthu zonse. Pakukumangirani tsasa, ndikukupsinjani mdani wanu mʼmidzi mwanu. Mukapanda kusamalira kuchita mawu onse a chilamulo ichi, olembedwa mʼbuku ili, kuopa dzina ili la ulemerero ndi loopsa, ndilo Yehova Mulungu wanu, Yehova adzachita miliri yanu, ndi ana anu ikhale yodabwitsa. Miliri yayikulu ndi yokhalitsa, ndi nthenda zoyipa ndi zokhalitsa. Ndipo adzakubwezerani nthenda zonse za Ejipito zimene munaziopa. Ndipo zidzakumamatirani inu. Ndiponso nthenda zonse ndi miliri yonse zosalembedwa mʼbuku la chilamulo ichi, Yehova adzakutengerani izi kufikira mwaonongeka. Ndipo mudzatsala anthu pang'ono, mungakhale mudachuluka ngati nyenyezi za mmwamba, popeza simunamvere mawu a Yehova Mulungu wanu. Ndipo kudzali kuti, monga Yehova anakondwera nanu kukuchitirani zabwino ndi kukuchulukitsani, momwemo Yehova adzakondwera nanu kutayikitsa ndi kuononga inu. Ndipo adzakuzulani ku dziko kumene mulo wako kulilandira. Ndipo Yehova adzakubalalitsani mwa mitundu yonse ya anthu, kuyambira malekezero a dziko lapansi kufikira malekezero a dziko lapansi. Ndipo kumeneko mudzatumikira milungu ina imene simunayidziwe inu ndi makolo anu, ya mitengo ndi ya miyala. Ndipo mwa mitundu iyi simudzapumula, inde sipadzakhala popumulira phazi lanu. Koma Yehova adzakupatsani kumeneko mtima wonjenjemera, maso mwanu mudzada, mudzafa ndi kulefuka mtima. Ndipo moyo wanu udzakhala wanjiranjira pamaso panu. Ndipo mudzachita mantha usiku ndi usana, osakhazika mtima za moyo wanu. Mawa mudzati, mwenzi atafika madzulo. Ndi madzulo mudzati, mwenzi utafika mmawa, chifukwa cha mantha a mtima mwanu amene mudzaopa nawo, ndi chifukwa cha zopenya maso anu zimene mudzazipenya. Ndipo Yehova adzakubwezerani ku Ejipito ndi ngalawa, panjira imene ndinati kwa inu kuti simudzayionanso. Ndipo kumeneko mudzadzigulitsa kwa adani anu, mukhale akapolo ndi adzakazi. Koma palibe wogula inu. Deuteronomo, mutu 29. Mulungu abwereza kupangana nawo. Awa ndi mawu a chipangano chimene Yehova analamulira Mose achichite ndi ana Israeli mʼdziko la Moabu, pamodzi ndi chipanganocho anachita nawo mu Horebu. Ndipo Mose anayita na Israeli wonse nati nawo, munapenya inu zonse zimene Yehova anachitira Farao ndi anyamata ake onse ndi dziko lake lonse, pamaso panu mʼdziko la Ejipito. Mayesero akuluwa maso anu anawapenya, zizindikirozo ndi zozizwa zazikulu zija, koma Yehova sanakupatseni mtima wakudziwa ndi maso akupenya ndi makutu akumva kufikira lero lino. Ndipo ndinakutsogolerani zaka 40 mʼchipululu, zovala zanu sizinathe pathupi panu ndi nsapato zanu sizinathe paphazi lanu. Simunadya mkate, simunamwe vinyo kapena chakumwa cholimba, kuti mudziwe kuti ine ndine Yehova Mulungu wanu. Ndipo pamene munafika pamalo pano, Sihoni mfumu ya Hesiboni ndi Ogi mfumu ya Basani anatuluka kudzakumana nafe ku nkhondo, ndipo tinawakantha, ndipo tinalanda dziko lawo ndi kulipereka likhale cholowa chawo cha Rubeni, ndi Agadi, ndi hafu la fuko la Manase. Chifukwa chake, sungani mawu a pangano ichi ndi kuwachita, kuti muchite mwanzeru muzonse muzichita. Muyimirira inu nonse lero lino pamaso pa Yehova Mulungu wanu, mafumu anu, mafuko anu, akulu anu, ndi akapita anu, amuna onse a Israeli, makanda anu, akazi anu, ndi mlendo anu wakukhala pakati pa zigono zanu, kuyambira wotema nkhuni kufikira wotunga madzi, kuti mulowe chipangano cha Yehova Mulungu wanu ndi lumbiro lake limene Yehova Mulungu wanu achita ndi inu lero lino, kuti adzikhazikire inu mtundu wake wa anthu lero lino, ndi kuti akhale kwa inu Mulungu monga ananena ndi inu ndi monga analumbirira makolo anu Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Koma sindichita chipangano ichi ndi lumbiro ili ndi inu nokha, komanso ndiye wakuyimirira pano nafe lero lino pamaso pa Yehova Mulungu wathu, ndiponso ndiye wosakhala pano nafe lero lino, pakuti mudziwa chikhalidwe chathu mdziko la Ejipito, ndi kuti tinapyola pakati pa mitundu amene munawapyola, ndipo munapenya zonyansa zawo ndi mafano awo, mtengo ndi mwala, siliva ndi golide, zokhala pakati pawo. Kuti ngakhale pakati pa inu mamuna kapena mkazi, kapena banja, kapena fuko, mtima wawo wotembenuka kusiyana naye Yehova Mulungu wathu lero lino, kuti apite ndi kutumikira milungu ya mitundu aja. Kuti ungakhale pakati pa inu muzi wakubala ndulu ndi chowawa. Ndipo kungakhale akamva mawu a lumbiro ili, adzadzidalitsa mtima mwake ndi kuti, ndidzakhala nawo mtendere, ndingakhale ndiyenda nawo mtima wanga wopulukira, kuledzera nditamva ludzo. Yehova sadzamkhululukira, koma pamenepo mkwiyo wa Yehova ndi nsanje yake zidzamfukira munthuyo, ndipo tembelero lonse lolembedwa mbuku ili lidzamkhalira. Ndipo Yehova adzafafaniza dzina lake pansi pa thambo. Ndipo Yehova adzamsiyanitsa ndi mafuko onse a Israeli ndi kumchitira choyipa, monga mwa matemberero onse a chipangano cholembedwa mbuku ili la chilamulo. Ndipo mbado ukudza, ana anu akuuka mutafa inu ndi mlendo wochokera ku dziko lakutali adzati, pakuona iwo miliri ya dziko ili ndi nthendazi Yehova awadwalitsa nazo, ndi kuti lidzapsa dziko lake lonse ndi sulufule, ndi mchere kuti sabyalamo, kapena silipukitsa kanthu, kapena sumerapo msipu, monga kupasula kwake kwa Sodomu ndi Gomora, Adima ndi Zeboimu, imene Yehova anayipasula mu mkwiyo wake ndi ukali wake. Inde amitundu onse adzati, Yehova anawachitira dziko ili chotero chifukwa ninji? Nchiyani kupya mtima kwakukulu kumene? Pamenepo adzati, popeza analeka chipangano cha Yehova Mulungu wa makolo awo chimene anachita nawo pakuwatulutsa mdziko la Ejipito, napita natumikira milungu ina, naigwadira milungu imene sanaidziwe, imene sanawagawire. Chifukwa chake Yehova anapsira mtima dziko ili kulitengera tembelero lonse lolembedwa mbuku ili. Ndipo Yehova anawazula mthaka mwawo mokwiya ndi mozaza ndi mu ukali waukulu, nawaponya mdziko lina monga lero lino. Zinsinsi za Yehova Mulungu wathu, koma zovumbuluka nza ife ndi ana athu kosatha, kuti tichite mawu onse a chilamulo ichi. Deuteronomo mutu 30. Mulungu alonjeza kuwalanditsa akalapa atachimwa. Ndipo kudzakhala zikakugwerani zonsezi, mdalitso ndi temberero, ndi naikazi pamaso panu, ndipo mukazikumbukira mu mtima mwanu mwa mitundu onse amene Yehova Mulungu wanu anakupirikitsira niko, nimuka bwerera kwa Yehova Mulungu wanu, ndikumvera mawu ake, monga mwazonse ndikuwuzani lero lino, inu ndi ana anu, ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse, pamenepo Yehova Mulungu wanu, adzawuchotsa ukapolo wanu, ndikukuchitirani chifundo. Nadzabwera, ndikukumemezani mwa mitundu yonse ya anthu, kumene Yehova Mulungu wanu anakubalalitsiraniko. Otayika anu akakhala kumalekezero athambo, Yehova Mulungu wanu adzakumemezani kumeneko. Nadzakutenganiko, ndipo Yehova Mulungu wanu adzakulowetsani mdziko lidakhala lawo la makolo anu. Nilidzakhala lanu, ndipo adzakuchitirani zokoma ndikukuchulukitsani koposa makolo anu. Ndipo Yehova Mulungu wanu adzakudulani mtima wanu ndi mtima wa mbewu zanu, kuti mukonde Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse, kuti mukhale ndi moyo. Ndipo Yehova Mulungu wanu adzayika matemberero awa wonse pa adani anu, ndiwo akukwiya ndi inu, amene anakulondolani. Pamenepo mutembenuke ndi kumvera mawu a Yehova, ndi kuchita malamulo ake onse amene ndikuwuzani lero lino. Ndipo Yehova Mulungu wanu adzakuchulukitsirani ntchito zonse za dzanja lanu, zipatso za thupi lanu, ndi zipatso za zoweta zanu, ndi zipatso za nthaka yanu. Zikukomereni, popeza Yehova Mulungu wanu adzakondweranso kukuchitirani zokoma, monga anakondwera ndi makolo anu, ngati mudzamvera mawu a Yehova Mulungu wanu, wasunga malamulo ake ndi malemba ake olembedwa mbuku la chilamulo ichi, ngati mudzabwerera kudza kwa Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse. Pakuti lamulo ili ndikuwuzani lero lino, sili kukanikani kulizindikira, kapena sili khala kutali. Sili khala mwamba, kuti mukati adzatikwerera mwamba ndani, ndikubwera nalo kwa ife, ndikutimvetsa ili kuti tilichite. Ndipo sili khala tsidya la nyanja, kuti mukati adzatulokera ndani tsidya la nyanja, ndikutitengera ili, ndikutimvetsa ili kuti tilichite. Pakuti mauwa ali pafupifupi ndi inu, mkama mwanu ndi mtima mwanu kuwachita. Tapenyani, ndayika pamaso panu lero lino moyo ndi zokoma, imfa ndi zoyipa. Popeza ndikuwuzani lero kukonda Yehova Mulungu wanu, kuyenda mnjira zake, ndi kusunga malamulo ake, ndi malemba ake, ndi maweruzo ake, kuti mukakhale ndi moyo ndi kuchuluka, ndi kuti Yehova Mulungu wanu akakudalitseni mdziko limene mulowako kulilandira. Koma mukatembenukira mtima wanu osamvera inu, nimukacheteka ndi kugwadira milungu ina ndi kuyitumikira, ndikulalikirani inu lero kuti mudzatayika ndithu, masiku anu sadzachuluka mdziko limene muwolokera Yorodani kulowamo kulilandira. Ndichititsa mboni lero kumwamba ndi dziko lapansi zitsutse inu. Ndayika pamaso panu moyo ndi imfa, mdalitso ndi temberero. Potero sankhani moyo, kuti mukhale ndi moyo, inu ndi mbewu zanu. Kukonda Yehova Mulungu wanu, kumvera mawu ake, ndi kumamatira iye. Pakuti iye ndiye moyo wanu, ndi masiku anu ochuluka, kuti mukhale mdziko limene Yehova analumbirira makolo anu, Abrahamu, Isaki ndi Yakobo kuwapatsa ili. Deuteronomo mutu satewani. Yoswa adzalowa malo a Mose. Ndipo Mose anamuka nanena mauwawa kwa Israeli wonse. Nati nawo, ndine munthu wa zaka zana ndi makumi awiri lero lino. Sindikozanso kutuluka ndi kulowa. Ndipo Yehova anati kwa ine, sudzawoloka Yorodani uyu. Yehova Mulungu wanu ndiye adzawoloka pamaso panu. Iye ndiye adzawononga amitundu awo pamaso panu, ndipo mudzawalandira. Yoswa ndiye adzakutsogolerani powoloka. monga ananena Yehova. Ndipo Yehova adzawachitira monga anachitira Sihoni ndi Ogi, mafumu a Amori, ndi dziko lawo limene analionga. Yehova akadzawapereka pamaso panu, muziwachitira monga mulamulo lonse ndakuwuzani. Khalani amphamvu, limbikani mitima. Musamachita mantha kapena kuopsedwa chifukwa cha iwowa. Popeza Yehova Mulungu wanu ndiye amene amukananu. Iye sadzakusowani kapena kukusiyani. Ndipo Mose anayitana Yoswa nati naye pamaso pa Israeli wonse. Khala wamphamvu, nulimbe mtima. Pakuti udzalowa nawo anthu awa mdziko limene Yehova analumbirira makolo awo kuwapatsa ilo. Ndipo iwe udzawalandiritsa ilo. Ndipo Yehova, iye ndiye amene akutsogolera, iye adzakhala ndi iwe. Iye sadzakusowa kapena kukusiya. Usamachita mantha, usamatenga nkhawa. Pakutha zaka 7 zilizonse, azilalikira chilamulocho. Ndipo Mose analembera chilamulo ichi, nachipereka kwa ansembe ana Alevi, akunyamula likasa la chipangano la Yehova ndi kwa akulu onse a Israeli. Ndipo Mose anawawuza ndikuti, pakutha pake pa zaka zisanu ndi ziwiri, pa nyengo yoyikika ya mchaka cha kulekerera, pa chikondwerero cha misasa, pa kufika Israeli onse kuoneka pamaso pa Yehova Mulungu wanu, malo amene adzasankha, muzilalikira chilamulo ichi pamaso pa Israeli onse makutu mwawo. Sonkhanitsani anthu, amuna ndi akazi, ndi ana ang'ono, ndi mlendo wokhala mmidzi mwanu, kuti amve ndi kuti aphunzire kuopa Yehova Mulungu wanu ndi kusamalira kuchita mawu onse a chilamulo ichi. Ndi kuti ana awo osadziwa amve, naphunzire kuopa Yehova Mulungu wanu masiku onse akukhala ndi moyo inu, ku dziko kumene muwolokera Yorodani, kulilandira likhale lanu lanu. Yoswa asenza udindo wake. Ndipo Yehova anati kwa Mose, taona ayandikira masiku ako akuti uyenera kufa. Kayitane Yoswa, nimuoneke mchihema chokomanako kuti ndimulangize. Namuka Mose ndi Yoswa, naoneka mchihema chokomanako. Ndipo Yehova anaoneka mchihema mtambonjo. Ndipo mtambonjo unayima pa khomo la chihema. Ndipo Yehova anati kwa Mose, taona, udzagona tulo ndi makolo ako. Ndi anthu awa adzauka, nadzatsata ndi chigololo milungu ya chilendo ya dziko limene analowa pakati pake, nadzanditaya ine, ndi kuthyola chipangano changa ndinapangana nawocho. Pamenepo ndidzawapsera mtima tsiku ilo, ndipo ndidzawataya, ndi kuwabisira nkhope yanga, ndipo adzathedwa. Ndi zoyipa ndi zovuta zambiri zidzawafikira, kotero kuti adzati tsiku lija, sitizifikira kodi zoyipa izi, popeza Mulungu wathu sakhala pakati pa ife. Koma ine ndidzabisatu nkhope yanga tsiku lija, chifukwa cha zoyipa zawo zonse adazichita, popeza anadzitembenukira milungu ina. Ndipo tsopano muzilemberere nyimbo iyi, ndikuphunzitsa ana Israeli iyi, muyike mkama mwawo, kuti nyimbo iyi indichitire mboni yotsutsa ana Israeli. Pakuti nditakalowetsa awa mdziko limene ndinalumbirira makolo awo, moyenda mkakandi uchi ngati madzi, ndipo adadya nakhuta nanenepa, pamenepo adzatembenukira milungu ina, ndikuyitumikira ndi kundipeputsa ine ndi kuthyola chipangano changa. Ndipo kudzakhala zitawafikira zoyipa ndi zovuta zambiri, nyimbo iyi idzachita mboni pamaso pawo. Popeza sidzayiwalika mkamwa mwa mbewu zawo, popeza ndidziwa zolingirira zawo azichita lero lino, ndisanawalowetse mdziko limene ndinalumbira. Potero Mose analembera nyimboyi tsiku lomweli, nayiphunzitsa ana Israeli. Ndipo anawuza Yoswa mwana wa Nuni nati, khala wamphamvu, nulimbe mtima. pakuti udzalowa nawo ana Israeli mdziko limene ndinawalumbirira, ndipo ine ndidzakhala ndi iwe. Ndipo kunali Mose atatha kulembera mawu a chilamulo ichi mbuku, kufikira atalembera onse, Mose anauza Alevi akunyamula likasa la chipangano la Yehova ndi kuti, landirani buku ili la chilamulo, nimuliike pambali pa likasa la chipangano la Yehova Mulungu wanu, likhale komweko mboni ya kutsutsa inu. Pakuti ndidziwa kupikisana kwanu ndi kupulukira kwanu, taonani, pokhala ndikali ndi moyo pamodzi ndi inu lero, mwapikisana ndi Yehova, koposa kotani nanga nditamwalira ine. Ndisonkhanitsire akulu onse a mafuko anu, ndi akapita wanu, kuti ndinene mawu awa mʼmakutu mwawo. Ndikuchititsa mboni kumwamba ndi dziko lapansi litsutse iwo. Pakuti ndidziwa kuti nditamwalira ine, mudzadziipsa ndithu. Ndikupatuka mʼnjira imene ndinakuwuzani, ndipo chidzakugwerani choyipa masiku otsiriza, popeza mudzachita choyipa pamaso pa Yehova, kuutsa mkwiyo wake ndi ntchito za manja anu. Ndipo Mose ananena mawu a nyimbo iyi makutu mwa msonkhano wonse wa Israeli kufikira adatha. Deuteronomo mutu 32. Nyimbo adayilemba Mose. Kumwamba kuchere kutu, ndipo ndidzanena. Ndi dziko lapansi limve mawu a mkamwa mwanga. Chiphunzitso changa chikhale ngati mvula. Maneno anga agwe ngati mame, ngati mvula yowaza pa msipu. Ndi monga madontho a mvula pa zitsamba. Pakuti ndidzalalika dzina la Yehova. Nenani kuti Mulungu wathu ndi wamkulu. Thanthwe, ntchito yake ndi yangwiro, pakuti njira zake zonse ndi chiweruzo. Mulungu wokhulupirika ndi wopanda chisalungamo, iye ndiye wolungama ndi wolunjika. Anamchitira zovunda sindiwo ana ake, chilema nchawo. Iwo ndiwo mbadwa wopulukira ndi wokotakota. Kodi mubwezera Yehova chotero, anthu inu opusa ndi wopanda nzeru? Kodi sindiye Atate wanu, Mbuye wanu, anakulengani na kukhazikitsani? Kumbukirani masiku akale, zindikirani zaka za mibado yambiri. Funsani Atate wanu, adzakufotokozerani. Akulu wanu, adzakuwuzani. Pamene Wammwambamwamba anagawira mitundu cholowa chawo, pamene anagawa ana anthu, anayika malire a mitundu ya anthu, monga mwakuwerenga kwawo kwa ana Israeli. Pakuti gawo la Yehova ndilo anthu ake. Yakobo ndiye muyeso wa cholowa chake. Anampeza mdziko la mabwinja, mchipululu cholira chopanda kanthu. Anamzinga, anamlangiza. Anamsunga ngati kamwana ka mdiso. Monga mphungu ikasula chisa chake, nikapakapaka pa ana ake, iye anayala mapeko ake nawalandira, nawanyamula pa mapeko ake. Yehova yekha anamtsogolera, ndipo palibe mulungu wachilendo naye. Anamuyendetsa pa misanji ya dziko lapansi, ndipo anadya zipatso za mminda. Namuyamwitsa uchi wa mthanthwe ndi mafuta mwala wa nsangalabwe, mafuta a mkaka wa ng'ombe ndi mkaka wa nkhosa, ndi mafuta a ana ankhosa ndi nkhosa za mphongo za mtundu wa ku Basani ndi atonde, ndi mpsyo zonenepa za tirigu, ndipo munamwa vinyo mwazi wa mphesa. Koma Yesuruni anasanduka wonenepa natazira, wasanduka wonenepa wakula. Wakuta ndi mafuta. Pamenepo anasiya Mulungu amene anamulenga, napeputsa thanthwe la chipulumutso chake. Anamchititsa nsanje ndi milungu ya chilendo, anautsa mkwiyo wake ndi zonyansa. Anaziphera nsembe ziwanda sindizo Mulungu wayi. Milungu yosadziwa iwo, yatsopano yofuma pafupi, imene makolo anu sanayiope. Mwaleka thanthwe limene linakubalani. Mwaiwala Mulungu amene anakulengani. Ndipo Yehova anachiona na wanyoza, pakuipidwa nawo ana ake amuna ndi akazi. Ndipo iye anati, ndidzawabisira nkhope yanga, ndidzaona kutsiriza kwawo. Popeza iwo ndiwo mbado wopulukira, ano usakhulupirika iwo. Anautsa nsanje yanga ndi chinthu chosati Mulungu, anautsa mkwiyo wanga ndi zopanda pake zawo. Ndidzautsa nsanje yawo ndi iwo osakhala mtundu wa anthu. Ndidzautsa mkwiyo wawo ndi mtundu wa anthu opusa. Pakuti wayaka moto mkwiyo wanga. Utentha kumanda kunsi, ukutha dziko lapansi ndi zipatso zake, nuyatsa maziko amapiri. Ndidzawawunjikira zoyipa, ndidzawathera mivi yanga. Adzaonda nayo njala, adzanyekeka ndi makala amoto, chiwonongeko chowawa. Ndipo ndidzawatumizira mano azirombo, ndi ululu wazokwawa mfumbi. Pabwalo lupanga lidzalanda, ndi mzipinda mantha. Lidzawononga mnyamata ndi namwali, weyamwa pamodzi ndi munthu wa imvi. Ndinati, ndikadawawuzira ndithu, ndikadafafaniza chikumbukiro chawo mwa anthu. Ndikadapanda kuopa mkwiyo wa pamdani, angayese molakwa outsana nawo. Anganene, lakwezeka dzanja lathu, ndipo Yehova sanachite ichi chonse. Popeza iwo ndiwo mtundu wa anthu wosowa uphungu gonse, ndipo alibe chidziwitso. Akadakhala nazo nzeru, akadazindikira ichi, akadasamalira chitsirizo chawo. Modzi akadapirikitsa zikwi, awiri akadathawitsa zikwi khumi, akadapanda kuwagulitsa thanthwe lawo, akadapanda kuwapereka Yehova. Popeza thanthwe lawo nlosanga thanthwe lathu, oweruza pamenepo ndiwo adani athu. Pakuti mpesa wawo ndiwo wa ku Sodomu ndi wa mminda ya ku Gomora. Mpesa zawo ndizo mpesa za ndulu, matsangwe awo ngowawa. Vinyo wawo ndiwo ululu wa zinjoka, ndi ululu wa ukali wa mphiri. Kodi sichisungika ndi ine, cholembedwa chizindikiro mwa chuma changa chenicheni? Kubwezera chilango nkwanga, kubwezera komwe, panyengo ya kuterereka phazi lawo, pakuti tsiku la tsoka lawo layandika. Ndi zinthu zowakonzeratu zifulumira kudza. Popeza Yehova adzaweruza anthu ake, nadzachitira nsoni anthu ake, pakuona iye kuti mphamvu yawo yatha, wosatsala womangika kapena waufulu. Pamenepo adzati, ili kuti milungu yawo, thanthwe limene anathawirako, imene inadya mafuta a nsembe zawo zophera, nimwa vinyo wa nsembe yawo yothira. Iuke nikuthandizeni ikhalepo bisa lapo panu. Tapenyani tsopano kuti ine ndine iye, ndipo palibe mulungu koma ine. Ndipha ine, ndikhalitsanso ndi moyo. Ndikantha, ndichizanso ine. Ndipo palibe wakulanditsa mdzanja langa. Pakuti ndikweza dzanja langa kuloza kumwamba, ndipo nditi pali moyo wanga kosatha. Ndikanula lupanga langa lonyezimira, ndi dzanja langa likagwira chiweruzo. Ndidzabwezera chilango undiukira ndi kulanga undida. Mivi yanga ndiyiledzeretsa nawo mwazi, ndi lupanga langa lidzalusira nyama. Ndi mwazi waophedwa ndi wogwidwa, ndi mutu wachitsitsi wa mdani. Kondwerani a mitundu inu ndi anthu ake. Adzalipsira mwazi wa atumiki yake, adzabwezera chilango akumuukira. Nadzafafanizira zoyipa dziko lake ndi anthu ake. Ndipo anadza Mose nanena mawu onse a nyimbo iyi mmakutu mwa anthu. Iye ndi Yoswa mwana wa Nuni. Ndipo Mose anatha kunena mawu awo onse kwa Israeli wonse, nati nawo, ikani mitima yanu pa mawu onse ndi kuchitirane nawo mboni lero, kuti muuze ana anu asamalire kuwachita mawu onse a chilamulo ichi. Pakuti sichikhala kwa inu chinthu chopanda pake, popeza ndicho moyo wanu. Ndipo mwa chinthu ichi mudzachulukitsa masiku anu mdziko limene muwolokera Yorodani kulilandira. Mulungu auza Mose akwere mphiri la Nebo. Ndipo Yehova ananena ndi Mose tsiku lomweli ndi kuti, kwera mphiri muno mwa Abarimu, phiri la Nebo, lokhala mdziko la Moabu, popenyana ndi Yeriko. Nupenye dziko la Kanani, limene ndilipereka kwa ana Israeli likhale lawolawo. Nufe mphiri mmene ukweramo, nuyitanidwe kunka kwa anthu a mtundu wako, monga Aroni mbale wako anafa mphiri la Hori, nayitanidwa kunka kwa anthu a mtundu wake. Popeza munandilakwira pakati pa ana Israeli, kumadzi a Meriba wa Kadesi mchipululu cha Zini, popeza simunandipatule ine pakati pa ana Israeli. Pakuti udzapenya dzikoli pa ndunji pako, koma osalowako ku dziko limene ndipatsa ana Israeli. Deuteronomo, Mutu Satefiri. Mose adalitsa mafuko 12 a Israeli asanafe. Ndipo mdalitso Mose munthu wa Mulungu anadalitsa nawo ana Israeli asanafe ndi uwu. Ndipo anati, Yehova anafuma ku Sinai, nawatulukira ku Seiri. Anaoneka wowala pa phiri la Parani, anafumira kwa opatulika zikwizikwi. Kudzanja la manja lake, kudawakhalira lamulo la moto. Inde akonda mitundu ya anthu, opatulidwa ake onse ali mdzanja mwanu. Ndipo akhala pansi ku mapazi anu, yense adzalandirako mawu anu. Mose anatukuza chilamulo, cholowa cha msonkhano wa Yakobo. Ndipo iye anali mfumu mu Yesuruni, pakusonkhana mafumu a anthu, pamodzi ndi mafuko a Israeli. Rubeni akhale ndi moyo asafe, koma amuna ake akhale owerengeka. Za Yuda ndi izi, ndipo anati, imvani, Yehova mawu a Yuda, ndipo mumfikitse kwa anthu ake, manja ake amfikire, ndipo mukhale inu thandizo lake pa iwo akumuukira. Ndipo za Levi anati, Tumimu ndi Urimu wanu zikhala ndi wokondedwa wanu, amene mudamuyesa mu Masa, amene mudalimbana naye ku madzi a Meriba, amene anati za atate wake ndi amayi wake, sindinamuone, sanazindikire abale ake, sanadziwe ana ake omwe, popeza anasamalira mawu anu, nasunga chipangano chanu. Adzaphunzitsa Yakobo maweruzo anu, ndi Israele chilamulo chanu. Adzayika chofukiza pamaso panu, ndi nsembe yopyereza ya mphumphu pa guwa la nsembe lanu. Dalitsani Yehova mphamvu yake, nimulandire ntchito ya manja ake. Akantheni mchiuno, iwo akumuukira, ndiwo akumuda kuti asaukenso. Za Benjamini anati, wokondedwa wa Yehova adzakhala ndi iye mokhazikika. Amphimba tsiku lonse, inde akhalitsa pakati pa mapewa ake. Ndipo za Yosefe anati, Yehova adalitse dziko lake ndi zinthu zofunikatu za mwamba ndi mame, ndi madzi okhala pansipo, ndi zipatso zofunikatu za dzuwa, ndi zomera zofunikatu za mwezi, ndi zinthu zoposa za mapiri akale, ndi zinthu zofunikatu za zitunda zosatha, ndi zinthu zofunikatu za dziko lapansi ndi kudzala kwake, ndi chivomerezo cha iye anakhala mchitsambayo. Mdalitso ufike pa mutu wa Yosefe, ndi pakati pa mutu wake wa iye wokhala padera ndi abale ake, woyamba kubadwa ng'ombe yake, ulemerero ndi wake, nyanga zake ndizo nyanga za njati. Adzatunga nazo mitundu ya anthu pamodzi, kufikira malekezero a dziko lapansi. Iwo ndiwo zikwi 10 za Efuremu, iwo ndiwo zikwi za Manase, ndi za Zebuloni anati, kondwera Zebuloni, ndi kutuluka kwako, ndi Isakara, mahema mwako. Adzayitana mitundu ya anthu afike ku phiri. Apo adzaphera nsembe za chilungamo, popeza adzayamwa zochuluka za mnyanja, ndi chuma chobisika mu mchenga. Ndi za Gadi anati, wodala iye amene akuza Gadi. Akhala ngati mkango wa ukazi, namwetula dzanja ndi pakati pa mutu pomwe. Ndipo anadzisankhira gawo loyamba, popeza kumeneko kudasungika gawo la ulamulira. Ndipo anadza ndi mafumu a anthu, anachita chilungamo cha Yehova, ndi maweruzo ake ndi Israele. Ndiza Dani anati, Dani ndiye mwana wa mkango, wakutumpha motuluka mu Basani. Za Nafutali anati, Nafutali wokhuta nazo zomkondweretsa, wodzala ndi mdalitso wa Yehova, landira kumadzulo ndi kumwera. Ndiza Asere anati, Asere adalitsidwe mwa anawo, akhale wovomerezeka mwa abale ake, avike phazi lake mafuta. Nsapato zako zikhale zachitsulo ndi mkuwa, ndipo monga masiku ako, momwemo mphamvu yako. Palibe wina ngati Mulungu, Yesu runi iwe, wakuyenda wokwera pa thambo kukuthandiza, ndi pa mitambo mu ukulu wake. Mulungu wamuyaya ndiye mokhaliramo mwako, ndi pansipo pali manja osatha. Ndipo aingitsa mdani pamaso pako nati ononga. Ndipo Israele akhala mukhazikika pa yekha, kasupe wa Yakobo akhala mdziko la tirigu ndi vinyo, inde thambo lake likukhamame. Wodala iwe Israele, akunga iwe ndani, mtundu wa anthu opulumutsidwa ndi Yehova, ndiye chikopa cha thandizo lako, iye amene akhala lupanga la ukulu wako. Ndiye adani ako adzakugonjera, ndipo udzaponda pa misanje yawo. Deuteronomo mutu satefolo, imfa ya Mose. Ndipo Mose anakwera kuchokera ku zidika za Moabu, kunka ku phiri la Nebo, pamwamba pa Pisiga, popenyana ndi Yeriko. Ndipo Yehova anamuonetsa dziko lonse la Giliyadi kufikira ku Dani, ndi Nafutali lonse, ndi dziko la Efuremu, ndi Manase, ndi dziko lonse la Yuda, kufikira nyanja ya Mtsogolo, ndi kumwera, ndi chidika cha chigwa cha Yeriko, mzinda wa Migwalangwa, kufikira ku Zowari. Ndipo Yehova anati kwa iye, sili dziko ndinalumbirira Abrahamu, Isake ndi Yakobo, ndikuti ndidzalipereka kwa mbeu zako, ndinakuonetsa ili mmaso, koma sudza ulokako. Ndipo Mose mtumiki wa Yehova anamwalirako mdziko la Moabu, monga mamawu wa Yehova. Ndipo iye anamuyika mchigwa mdziko la Moabu, popenyana ndi Betepeori, koma palibe munthu wakudziwa kumanda kwake kufikira lero lino. Ndipo zaka zake za Mose ndizo zana limodzi ndi makumi awiri pakumwalira iye. Diso lake silinachite mdima, ndi mphamvu yake sidaleke. Ndipo ana Israele analira Mose mzidika za Moabu masiku makumi atatu. Potero anatha masiku akulira maliro a Mose. Ndipo Yoswa mwana wa Nuni anadzala ndi mzimu wa nzeru, popeza Mose adamuyikira manja ake, ndi ana Israele anamvera iye, nachita monga Yehova adauza Mose. Ndipo sanaukenso mneneri mu Israele ngati Mose, amene Yehova anadziwana naye popenyana maso. Kunena za zizindikiro ndi zozizwa zonse zimene Yehova anamtumiza kuzichita mdziko la Ejipito kwa Farao ndi anyamata ake onse ndi dziko lake lonse, ndi kunena za dzanja la mphamvu lonse ndi choopsa chachikulu chonse chimene Mose anachita pamaso pa Israele wonse.